usimisile ukusimila umzuzwananje senzele umkhuleko futhi njengoba sikhothamisa amakhanda ethu manje angazi embuthanweni lapha nasendlini engaphansi uma bekukhona naphezulu kuvulando phezulu noma phi uma noma ubani ebukhoneni bobunkulunkulu engathanda ukwaziwa kunobukusuku phambi kukankulunkulu ngesicele esikhethekile ungaziphakamisa nje izandla zakho kuye manje futhi bamba umcabango wakho manje nalokho kucabangayo futhi ukholwe nje ukuthi uKristu umi phambi kwakho ngqo Baba wasezulwini simi lapha siphakamise izandla zethu futhi njengoba umfowethu shilo uphawu lomhlaba wonke lokuzinikela futhi siyazinikela kuwe njengezigaxa zobumba eziphuma emhlabeni futhi siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi zobagcwalisa kulobu busuku ngomoya wakho nokuphila futhi uzitholele udumo khuluma ngathi kulobu busuku sebenza ngathi kube udumo lwakho phendula sonke sicelo Nkosi uyazazi zonke uyazi ukuthi yini engemuva kwezandla zethu nezinjongo zethu izimpokophelo zethu nalokho esikufunayo futhi lokho esizokwenza ngakho uma sikuthola futhi Nkosi ngiyakulela ukuthi uzohlanza izinhliziyo zethu nemicabango nezingqondo ukuthi uma besingemukela isikucelayo kuzoba ngokudumo lwakho ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu sikucela egameni likaJesu amen ningahlala phansi kuhle kubuyela indlela yenkosi kulobu busuku ngingahle ngizwe nje ngimisiwe kancane usathane ubelokhu ezama ukunginika umkhuhlane omubi kusukela eNew York futhi ngaso sonke isikhathi lapho enginika wona ngiwubuyisela ngokuye bese enginika wona futhi khona-ke ngiwubuyisela kuye ngona yabo ngakho-ke sithe ukuqophisana ngalokho ngakho-ke ngiyazi ukuthi inkosi izongenelela emva kwesikhashana futhi ithathe izinhlangothi futhi ngakho-ke futhi ngikhulekela ukuthi inkosi izoninika zonke izicelo zenu kulobu busuku manje sinikele kulobu busuku okwenkonzo yokuphulukisa manje ngicabanga ukuthi iningi lenu liyamangala ngokuvamile kufikeni ngaphesheya kwezwe bona ngiyamemezela ukuthi ngizoba nomhlangano umcabango wokuqala ungukuphulukisa ngokukankulunkulu niyabo kodwa kukhona okwengeziwe enkonzweni kunokuphulukisa ngokukankulunkulu niyabo umzimba ogula kunayo yonke engiwaziyo kulobu busuku yilowo okubizwa ngomzimba kajesu kristu udinga ukuphulukiswa ngokomoya linye kuphela ibhalisamu engilaziyo ukuthi lizophulukisa futhi lelo yizwi futhi lowo ngumzimba ogulayo esifuna ukusukuma emandleni okuqina namandla amavithamini evangeli futhi yingakho ngisebenzise isikhathi esiningi manje ekuzameni ukuqinisa ibandla ngezwi ngiyazi ngingumbambeli ongekho kahle kuthatha indawo yomfundisi umfundisi oyisifundiswa kodwa ngiyakukholwa lokhu ngaphandle kokunganaki enkonzweni yezomfundaze ngalifisa sengathi nganginayo futhi angizami ukusekelela ukungazi kwami ngokusho lokhu kodwa esikudingayo manje ngaphezu kwesikudingayo ohlangothini lwesihlakaniphi ukwazi ukuthi silihlanganisa kanjani izwi futhi silenze lifaneleke ngobungcweti nguNkulunkulu sidinga uNkulunkulu niyabona yabo futhi abuveli njalo ngamazwi abunjwe ngendlela efanele kuvela ngenhliziyo ezinikele naleyo nhliziyo ezinikele kuNkulunkulu futhi yenza intando kaNkulunkulu manje ufanele wazi intando ngaphambi kokwenza intando thola ukuthi yini oyizele lapha kusikhona nje bengihlale ngicabanga ukuthi ibandla lalingekhona okumahlaphahlapha ujesu akazange neze eze emhlabeni ngendlela emahlaphahlapha akazange neze afe ngendlela emahlaphahlapha uzele inhloso futhi leyo nhloso kwakungukugcwalisa umyalo kaNkulunkulu that he might purchase the amthengele ibandla elingenabala noma umbimbi
that church is a predestinated church
lelo bandla liyibandla lamisela ngaphambili lonke igama elake lafakwa kuleyo ncwadi uJesu weza ukuzolihlenga futhi uma igama lokugcina selihlengiwe incwadi sivaliwe manje wayengahlosile ukuthi kungabikho noyedwa elahlekayo kodwa ukwazi kwakhe ngaphambili kwamazisa ukuthi ubani owayezolahleka ngakho-ke wayengamisela ngaphambili kwase kuthi-ke amagama abo afakwa encwadini bese kuthi-ke lapho leyo ncwadi yokuhlengwa isivaliwe futhi yanamathiselwa ngezimpawu eziyisikhombisa ngenkathi kwakusetshenzwe ngamandla afihlakeleyo kaNkulunkulu uNkulunkulu futhi ngolunye usuku lapho incwadi yokuhlengwa isiqediwe iwundlu liyayithatha bese kuthi ke igama lokugcina liyabizwa kulokho iwundlu liza ngaphambili ukubiza lokho elikuhlengile lelo ibandla lakhe futhi ngikholwa ukuthi leso sikhathi sesisondele futhi manje ngibe nezikhathi ezinzima kakhulu zokwenza lokhu futhi into eyodwa ukuzama ukugcina irekhodi lami licacile
manje izikhathi eziningi ngibe nezikhathi eziningi ezikhangisiwe nezindawo lapho ngangingazange ngazi lutho ngokuba lapho nezikhangiso esingamanga noma yini nje usathane abengayiphonsa kimi ukwenzile omunye uyafika ngolunye usuku wathi ngifuna ukwazi uma lokho kuyiqiniso ngabe sizoba lapho na ngifuna ukwazi nje niyabo manje lapha maduze nje ngangikhangiswe eNew York ngingazi nokukodwa ngakho omunye we-Christian businessman watshela indoda ukuthi ngangizoba lapho ngaleso sikhathi futhi waye itshelile ukuthi kuzoba kahle futhi lokho kwakungenyanga ka-October ingungudela yabo yayikhona futhi ngangiyitshelile le ndoda ukuthi ngangizoba lapho ngo-November iviki lokuqala ngo-November ngangizoba se-New York futhi bengizokhuluma engungutheleni yabo uma kwakuyileso sikhathi wathi awuyilapho kuzoba khona kodwa wathi u-October ngiyabona leyonto encane futhi indoda eNew York ngaphambi kokubuza ukuxhumana nathi yakukhangisa kuso sonke isifunda niyabo ukuba lapho emavikini ambalwa edlule bekuyincwadi ejikelezayo ebekwe lapha eMemphis eTennessee enegama lami elisayinwe kuyo ikhophi efotostatiwe futhi yathi kade nginalo muntu izinsuku ezingamashumi amathathu ekuzileni ukudla izinsuku ezintathu ngezinde kulazo zonke ngake ngazizile ukudla empilweni yami umuntu angikaze ngilizwe igama lakhe empilweni yami yathi ngaphuma kuzile ukudla kuye angenayo njalo futhi yasho ukuthi ngangizoba lapho ngezinsuku ezithile itshela bonke abangani bami bangaseMemphis ukuthi babe lapho kulo mhlangano othile angikaze ngizwe ngendawo angikaze ngiyazi indoda angikaze ngazi lutho ngayo empilweni yami neyamanga isignature efojiwe angilisayini ngisho igama lami angikholwa ukuthi noma ngubani angaphinda alingise isignature yami ngoba angiyazi ngisho emuva ukuthi sengiyisayinile ngakho kuyinto embi kakhulu ngibona ukuthi noma ubani uzama kanjani ukwenza lokho ngangisebhange lapho esikhathini esingezide sedlule sasifanele sibale yonke into ekubaleni sikugcina kuqondile kanjalo isheke elikhanseliwe yiresidi ezedlula zonke ongaba nayo futhi manje kade senza lokho kusukela sashada futhi ngakho komphathi webhange wathi angikholwa ukuthi noma ubani angake ayifoje leyo signature mnumzane Branham ngathi awuyazi bathi yonke into isebenzelana ibe ngokuhle futhi ngakho-ke lapho lezo zinto zikugcine kunzima kwenza abantu bacabange ukuthi ukuhamba amanga lapho ngangingazi lutho ngokuba lapho futhi kukwenza ngakho-ke ngaphandle kokushicilelwa noma lutho ngizamile ukugcina inkonzo yami lapho engangingaya khona noma ikuphi lapho inkosi engibizele khona ngangingenazi ibopho kwilutho noma muntu ngaphandle kukankulunkulu ngihlale naye nje inhloso yami bekuwukuthi ebandleni kuzama ukususa lowo mbono kulaba bantu basemelika ukuthi ufanele ubeke izandla phezu kwabo niyabo nginengine uma wenza lokho kubonakala sengathi wena bathi awumfowethu usibani bani uyafika wangibeka izandla vumela nje uJesu abeke izandla zakhe phezu kwakho uyabo nokukholwa kwakho kuphinyelele phezulu futhi kumthinte kodwa manje sengibe neminyaka cishe eyishumi nesithupha futhi ngehluleke isiqothu ngakho niyabobona ngoba baningi kakhulu abafuna ukukholwa ngenye indlela futhi ngakho-ke senelisa abantu sikwenza noma kanjani sibeka izandla phezu kwabo kodwa umbono wami ukuthi uma singabona ubukhona futhi sazi ukuthi uJesu Kristu lapha yini enye enidingayo lapho lonke ibandla likhuleka ngesikhathi sisodwa na yabo yilapho amandla enkosi ewakhona lapho izwi laziwa ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi lapho izwi lishunyayelwa futhi liqiniso nonkulunkulu efakazisa ubukhona bakhe lokho kufanele kwenze umsebenzi khona lapho manje kusasekuseni manje kulobu busuku njalo ngiyaxolisa kulobu busuku nginendaba emfushane nje ngoba sizokhulekela abagulayo kodwa kusasekuseni manje ngicabanga ukuthi ngizoba nesifundo sikasonto sikole ngabe kunjalo na konke kuzoba sehole elikhulu lapha futhi indaba engingathanda uma inkosi ithanda kwaku uma engivumela ngifanele ngiyisho ngaleyo ndlela niyabo ngiyacabanga uma ungenawo usenda isikole wakho uqobo manje, uma unesenda isikole wakho uqobo, hamba uye kusenda isikole wakho ufune ukuyizwa banamathebu. Ngakho-ke ngizoba nokuthile enhliziyweni yami engingathanda ukukhuluma ngakho, mhlawumbe kungaba usizo olukhulu kini ukuqonda isizathu sokushumayela ivangeli ngendlela engizame ukulishumayela ngayo futhi nginikholwe. Niyabo, yilokho isizathu uNkulunkulu ekwenzile. Izimfihlakalo zevangeli ebezifihliwe kusukela ekusekeleni komhlaba, kodwa bekufanele kwembulwe ngalezi zinsuku zokugcina. Futhi ngakho-ke uma iNkosi ithanda, ngifuna ukukhuluma ngalokho. Khona-ke kusasebusuku yinkonzo yokuvala, futhi singathanda ukuba niphume uma kungenzeka ningakwazi. Kodwa-ke kusukela lapha kuya Yuma, futhi kusukela Yuma kuya iPhoenix, bese-ke kubuya sisuka lapho. Bese kuthi-ke ngiyahamba uhambweni oluncane lokuzingela ngesikhathi seholide, iholide likakhisimuzi, nabanye babangani bami. Umkami uzovakashela abantu bakubo, futhi kodwa-ke siyahamba sisuka lapho ukuthatha uhambo sinqamule eCalifornia, futhi sethe futhi sikhuphukele eNtshonalanga, ingxenye engaseningizimu yezifundazwe lapha, ukudlula eLouisiana naseTexas naseFlorida. Bese kuthi-ke ukusuka lapho phesheya kwezilwandle, iNkosi ithanda ubuhlu lokuhamba olude, futhi ngiyayincusa imikhuleko yenu. Manje kungukuthi bekungaba kuhle uma nje besingajabulela ubukhona bamandla akhe okuphulukisa nakho konke, kodwa kunokuningi okuhambisana nakho kunalokho. Niyabo, okuningi okuhambisana nakho. Bese kuthi-ke yileyo nto-ke lapho usungena kokuthile, lokho ngokuthi kucasula abantu. Manje wonke umuntu wayekholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu. Ngani? Babeyovele bawele ngqo kulokho kuphulukisa ngokukaNkulunkulu, futhi bathi makabonge uNkulunkulu, futhi bamemeze, futhi babe nesikhathi esimnandi. Kodwa khona-ke kuthiwani? Leso nje isicupho ehubwini. Niyabo, lokho nje isicupho. Ihubu yilokho okubamba inhlanzi, nehubu yizwi. Manje uJesu wayeyindoda ethandwa ngabantu kakhulu, inqobo nje uma ayekhulekele abagulayo. Manje asisuye uJesu, kodwa nguye esebenza ngathi thina sonke ndawonye. Akekho nje kumuntu oyedwa ukulo lonke ikholwa. Sikholwa kanjalo-ke kube ngokuphila. Bese kuthi-ke kulokho niyabo kukhombisa ukuthi yabona ndaba ukuthi uNkulunkulu bengangigcoba kangakanani khona lapha kulo msamo, uma engangigcobi ngendlela efanayo laphaya, akukho okuzokwenzeka. Kuthatha thina sobabili ndawonye, thina sifanele sibe njalo sobabili, ukuthi sifanele sibe ngamakholwa sobabili. Ngaphandle uma kukhona afuna ukukubiza ukukhombisa nje amandla akhe amakhulu, niyazi makwenziwe okuthile okuvumela umuntu othize ozama ukwenza into ethize engalungile noma okuthize uyokubiza lokho. Niyabo, kodwa ufanele sivele sikubuke lokho. Isizathu ngezinye izikhathi usitshele izinto, futhi abantu utshelwa izinto abangafuni ukuzizwa. Futhi angifuni ukukusho, kodwa uma engokhulumayo thina nje siyalalela. Bese-ke kuba ukuphenduka. Manje cabanga ngalezi zinto futhi ukhuleke. Futhi kubulani manje njengoba ngifanekise inkonzo yakhe. Niyabo, okokuqala umprofethi waseGalile wonke umuntu wamkholwa ukuthi ungumprofethi, kodwa wayengumprofethi ukuphulukisa abagulayo. Kodwa lapho ethintana nabafarisi nabasadusi namasiko abo, kodwa-ke uba uhlanya, bathi uyahlanya, babengafuni kuhlanganisa lutho naye, futhi ekugcineni kwaholela ekubethelweni kwakhe. Futhi yileyo ndlela kuhlala kwenziwa ngayo ezansi kujabula ephephelini, kwenze into efanayo. Futhi kuzofanele kwenze into efanayo ngale ndlela ngokuba nguNkulunkulu. Kuzofanele kufike kulokho kuphele impela kwesikhathi. Kodwa usoze wawubethela umlayezo, ungasibethela izijunya, kodwa usoze wabethela umlayezo wazo uma uvele kuNkulunkulu, ngoba ngumlayezo, siyisithwali somlayezo nje. Manje njengoba kade sikhuluma imizuzu embalwa bhekisisane sekungelesishiyagalombili ncamashi, manje futhi ngifuna ukuzama ukuba ibandla likhishwe ngokugamanca kwelesishiyagalolunye ukuze nithole ukuphumula futhi nifinyelele kusonto sikole. Futhi kusase usuku olukhulu, lokhu kuzoba izinkonzo ezimbili kimi namuhla. Futhi ngenkathi ngisengumfo osemusha, izinkonzo ezimbili zinzima kunoma yimuphi umfundisi uma uzithathe ngenhliziyo yakho. Manje uma uya lapho nje uyofuna inkulumo encane yobuhlakani, ungazenza njalo ngemizuzu engamashumi amathathu, amashumi amane osukwini, futhi kungalokothi kukukhathaze. Kodwa lapho ubeka yonke inhliziyo yakho, lapho ubambe umoya kaNkulunkulu phambi kwabantu, lokho kwehlukile. Manje asikhuleke. Baba sizilini makuthi izibusiso zakho nezihawu kuhlale phezu kwethu manje njengoba sisuka enkulumeni yethu siyezwile ukuthi izwi malenziwe inyama phakathi kwethu ukuthi kulobu busuku ukuze ibandla lingahle kanye futhi thina sonke ndawonye sibone sizwe futhi sazi bukhona buka Jesu Kristu inkosi yethu evukile ngokuba siyamthanda ubukhona bakhe bungukuphila kithi. Futhi sengathi singaphumula kulobu busuku enkazimulweni yeshekhina. Futhi siqonde ukuthi inkazimulo yeshekhina ebukhoneni bakhe. Sikucela egameni likaJesu ukuthi uzosihlephulela izwi manje. Amen.
Now turn in your Bibles if you care to the book of St. Mark.
Manje bhengene emabhayibhelini enu uma nikukhathalela encwadini kaMarko ngwele sahluko sesine futhi indikimba yami kulobu busuku ngizoyibiza ngokuthi hambani nivuse uJesu. Futhi indaba yami kulobu busuku ethi ukubizele uJesu enkundleni hambani nimvuse mbizeleni enkundleni naku kufundwa kombhalo kuMarko ngwele sahluko sesine siqala ngevesi lamashumi amathathu nanhlanu.
And the same day when the evening was come, he said unto them,
let us pass over unto the other side.
And when they had sent away the multitude, they took him
even as he was in the ship. Ngeke yini lokho kwenze indikimba emangalisayo ngithathe njengoba enjalo ngithathe ngendlela ethulwe ngayo kuwe yabo mfake emkhunjini.
And there were also
wakukhona naye eminye emikhunjana.
And there arose a great storm. Kwase kuvuka
isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza ashaya ngasemkhunjini waze wagcwala.
And he was in the hinder part. Yena wayengasemuva
emkhunjini elele emcamelweni. Bamvusa bathi kuye, mfundisi, awunaki nakuba sidubha na? Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, thula uthi du. Wanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu.
And he said unto them, why are ye so fearful?
Wathi kubo, yini kuba nesabe kangaka na, yini ningabi nakukholwa na?
And they feared exceedingly, and said one to another, what manner of man is this that even the winds and the sea obey?
Bathi omunye komunye, kanti lo ungubani lokhu imimoya nolwandle kuyamlalela na?
And the scripture says he's the same.
Kuthi umbhalo uthi unguye, imimoya namagagasi kuyamlalela. Kumele ukuthi wayekhathele kancane ngalolo suku inkundla yethu ithole inkosi yethu kulobu busuku njengoba sizama ukuthatha isikhathi ngasinye yokuhlela lapho ekhona nalokho akwenzayo. Ngiyathanda ukumlandela, nithandi na? Ngiyathanda nje ukumlandela futhi ngibuke imisebenzi yakhe kuthi ndiyokucabanga ukuthi ngwenye usuku sizoba naye futhi simlandele naye mathupha njengokubona umuzwa wethu wokubona njengoba senza manje futhi sibe naye kuze kube phakade. Oh, ukumbuka nje bekungaba kuhle ngokwenele kimi ukubona nje lokho bekunganela kimi. Futhi manje sizama ukuthatha inkundla futhi siyamthola lapho ekhona lokho akwenzayo futhi inkathazo yaqhamuka nokuthi uyinakekela kanjani inkathazo futhi abatshele ukuthi kungani babengeke bakwenze.
And we find him out on the sea. In the back of
the boat, he just had an awful day. Wayesanda kuba nosuku lesabekayo kungabazeki ukuthi umzimba wakhe ukhathele futhi wayekhandlekile futhi ezizwe ekhathele futhi buthakathaka amandla ephumile kuye ngoba wayekade eshumayela futhi ekhombisa isibonakaliso sakhe esikhulu sokuthi wayengubani futhi efakaza kubantu futhi ephulukisa abantu futhi izixuku abanye behalalisa futhi abanye behewula. Ungathini abantu benza lokho kuJesu na? Kwakubukeka sengathi babazi kangcono kunalokho. Awu wena uthi lokho benza into efanayo namhlanje ngokufanayo nje niyabo uma ifika namhlanje futhi nje entweni efanayo indlela enza ngayo ngalo nkathi abantu namuhla babeyomuhewula futhi bambize ngokuthi uyahlanya njengoba benza ngalo nkathi. Yabo bekuyoba ukufanayo nje futhi bayakwenza babengeke bamqonde izwi elizange liqonde umnyakazo weqiniso kaNkulunkulu futhi lisoze liwuqonde ngoba yizwe Izwe angisangibone wathi kepha niyongibona nina ngokuba ngiyoba nani futhi ngiyoba kini kuze kube sekupheleni kwezwe uma abantu nje bebengabona leso sicaphunisi sodwa esivela kuye khona lapho bebezoqonda ukuthi sikuphi kulobu busuku. Ubungathini umuntu ongangaze abe nomuzwa wokubona ongakaze abone na futhi ubuzoshayisa ezintweni ubuyosusa ukudla kwakho emandleni kwamanye amasu kodwa ubuyozishayisa entweni ethi ubunomuzwa wokuzwa kodwa hhayi ukubona futhi kwaleke khona manjalo omunye wavula amehlo abo futhi wabona izwe lihluke ngokuphelele abakaze babone lutho futhi uma kwaleke ubungathi awu manje lokho kufanele kuzwakale kufudumele ngempela kuwe lelo yilanga liyini ilanga na lingukukhanya kuyini ukukhanya na niyabona akakaze aphile kulowo mqondo akazi ukuthi kuyini ukuthi uze ngibuza yinto ethize ethize awu yini lokho na niyabona akakaze aphile kulelo zinga nhlobo bekungaba ngokuxakile kakhulu kuye ukukwazi awu manje uma uNkulunkulu esivumela ukuba siphile silapha ngokomzimba emizweni emihlanu kodwa kukhona omunye umuzwa futhi kodwa-ke uma sivukela kulowo muzwa futhi lowo ngumuzwa wombono futhi siyayibona leyonto ukuthi kuyini lokho okusenza sizwe lezi zinto esizizwayo futhi sizama ukutshela omunye ngakho kufane nje nokutshela umuntu ongakaze abone empilweni yakhe wayengeke akuqonde ngoba akajwayelene nalowo muzwa futhi kungaleyo ndlela evangelini bona bakuqonde kunzima ukubenza bakubone ngoba bakaze bahlale lapho abazi lutho ngakho bayakuzwa futhi bangaba nomnyekazo wakho kodwa ukwa empeleni ukuthi kuyini asazi ngapho-ke uma ungabona ngale kwalelo khetini lapho lokho kuvela khona futhi khona-ke uzame ukubuya futhi utshela abantu abakuzwile kuphela ngokomuzwa ukuzwa njengokuthi futhi abangakaze bakwazi ukukubona kunzima ukutshela indoda kodwa ufanele wenze okwedlula konke kuze ukuthi sonke sibonana ubuso nobuso. Manje sibona ujesu lapho ekhathele ekhadlekile futhi ngingacabanga nje yena azi ukuthi kunomsebenzi omkhulu ngakusasa ummele ale kadara lapho kwakukhona umphefumulo wodwa owawumemeza uNkulunkulu ungathini nje uJesu ethatha ekhathele futhi ekhandlekile futhi ewela ulwandle olunesiphepho ukufinyelela nje emphefumulweni owodwa na kodwa uyakwenza yileyo ndlela akwenza ngayo. Umkhumbi wawuwela futhi wathatha leli thuba ukuphumula kancane ukuze avuke futhi abafundi bakhe base bebuyele emuva ezigwedleni zabo nasemisebenzini yabo yansuku zonke. Lokho ababekwenzile imvuselelo yalolo suku yayisiphelile. Into efana nalamuhla ngiyakholwa ngikholwa ukuthi yinto efanayo futhi ngalesi sikhathi wayephumule kancane mhlawumbe phakathi kwemihlangano futhi abafundi babuyele emisebenzini yabo yakudala. Manje ake sibhobokele kubo nje ngikholwa ukuthi kungakhe kuthi bebekade bejabula bekhuluma ngezinto ababezibone zenziwe ngalolo suku kwakubade kwenzeke izinto ezinkulu. Abantu babekhulukisiwe uchoko futhi babenesikhathi simnandi futhi lapho beqhubeka nomsebenzi wabo ebandleni noma abona ibandla alisizo esakhiwo abantu abenze ibandla futhi babejabula ngalokho ababekubone kwenziwa futhi kungase ukuba babexoxa ngobumesiya bakhe ukuzisho kwakhe. Wazisho ukuthi uyizi wazisho ukuthi uyizi nomlayezo walelo hora futhi umprofeti owayeyizwi ngaphambi kwalapho wamethula wayesethi isikhathi sami siphelile ngiyigcwalisile ingxenye yami izwi engangifanele ngiligcwalise. Manje uzobonakalisa lonke izwi kusukela lapha kuphume. Ngakho-ke isikhathi sami siphelile uJohane ngakho-ke wadingeka ukuthi aphume enkundleni ngenkathi uJesu efika enkundleni futhi ngenkathi efika enkundleni ufika njengcamashi futhi yenza njengcamashi futhi eziphatha njengcamashi ngendlela uMesiya efanele ziphathe ngayo. Lokho wayefanele akwenze futhi lokho kwakungahle kube ingxoxo yabo lapho bekhuluma. Mhlawumbe abanye babo babenobufakazi omunye wabo wayengathi yaza ngikaze ngicabange ngangakho kakhulu ngize ngiqale ukufunda imibhalo lokho umesiya efanele abe yikho ngoba wayefanele abe yilowo mprofethi. Futhi kodwa-ke ngiyakuqonda lokho enye into lapho ngibona esephula leso sinkwa futhi ondla labo bantu ubani owayengadala ngaphandle kukankulunkulu uqobo lwakhe na ngakho-ke lowo kufanele kube ngumesiya futhi bona akekho ongadala ngaphandle kukankulunkulu. Unkulunkulu ngumdali kuphela. umthelo khona futhi lapha wathatha amabhasikidi amahlanu amancane nezinhlanzi ezincane ezimbili futhi wondla izinkulungwane ezinhlanu futhi wabutha izikabetho eziyisikhombisa ezigcwele izimvuthu eziseleyo lapho akukho obekungenza lokho ngaphandle kukajehova lowo ofanayo owanisa isinkwa zivele ziphakaphakeni yilowo kuphela ongakwenza futhi nangu lapha aziwa phakathi kwethu esimweni esithobekile sombazi umuntu ojwayelekile lapho kukajehova wayehlala emazulwini akekho wayengambona unkulunkulu ongabonakali enziwe wabonakaliswa lapha phakathi kwethu ngokuba siyamazi wenza imisebenzi efanayo ujehova yenzile futhi wathi kubo uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa umesiya wayefanele abe ujehova u-Imanueli unkulunkulu nathi futhi uma ngingenzi imisebenzi ka-Imanueli uma ngingenzi njengo-Imanueli imisebenzi yami ayifani no-Imanueli khona-ke angiyena u-Imanueli kodwa uma ningenakungikholwa bekani nje imisebenzi engiyenzayo iyafakaza ukuthi ngingubani niyabo futhi lokho ngokungahle kube ingxoxo yabo njengoba babekhuluma futhi khona-ke indaba ingahle ukuba yavela emva kwalokho lapho mhlawumbe abaningi babo babengafakaza kwakukhona u-Andreya wayengafakaza upetro wayengokusho lokho ujesu akusho kuye ngani ungibize ngegama lami na ungubani obengazi igama lami ngaphandle kukankulunkulu na ungibize ngegama lami ungitshelile ukuthi ngangingubani wabize igama likababa futhi indoda yayingakaze ingibone ngani kufanele kube ngumesiya futhi siqaphelile manje siyajola khona-ke ukuthi bangahle ukuba baxoxa ngezinto zokuziphatha zabantu kulokho lokho kungahle ukuba kwakuyingxoxo yabo elandelayo ujesu wayelele ngaso sonke isikhathi wabuyela ukuyophumula manje asibhobokele enkundleni futhi sibabuke izimo zokuziphatha zabantu abanye babo bathi hawu abanye babo bakholwa abanye babo bathi indoda ayikaze ikhulume kanje phambilini ngokuba lokho leyo ndoda kushoyo unkulunkulu uyakusekele kushoyo futhi siyazi kombhalo wethu ukuthi uma unkulunkulu eqinisekisa le ndoda lokho ekushoyo kuyafezeka kodwa-ke siyazi ukuthi unkulunkulu unaleyo ndoda futhi unkulunkulu wasitshela ukuba sesabe leyo ndoda ngoba unayo izwi lakhe liyizwi likankulunkulu ngakho yesabeni futhi bathi manje yingaleso sizathu babesaba kakhulu emva kokuba bembonile enza imimoya namagagasi kulalele bathithumela ngoba bazi ukuthi lowo kwakungunkulunkulu kwakufanele kube njalo unkulunkulu walihlonipha izwi lakhe lokho akusho kwenzeka khona-ke bazi ukuthi lowo kwakungumesiya manje njengoba babexoxa ngesimo sokuziphatha bathi abanye babo bakholwa futhi abanye abakholwanga manje njalo sithole ukuthi phakathi kwamabandla lonke ibandla sithole izigaba ezintathu zabantu eqinisweni ngashumayela ngakho lapha esikhathini esike zide sedlule ngiyakholwa edolobheni lase-New York noma ndawo ngezigaba ezintathu zabantu futhi lokho ngukuthi abakholwayo abangakholwayo nabazenzisi futhi isahluko noma ezimbili nje emva kwalokhu sithole ukuthi iqembu lakhe uqobo lafika kulokho futhi lafakazela ncamashiye ukuthi lokho ababeyikho manje ake sicabange nje ngabakholwayo nabangakholwayo umzuzwana nje lapha abakholwayo yibo abagcotshiwe futhi bamiselwa kwaphambili ezweni umzuzu nje belibona banyelisekile ukuphila kugeleza kubo futhi bayalivuma lokho ngabafundi akukho mbuzo engqondweni yabo ngakho nhlobo balandela ngo abafundi babengabakholwayo bakholwa manje ezikhathini eziningi ungakholwayo ngempela uyoshaya sengathi uyakholwa manje ungakholwayo wayefana nabangamashumi ayisikhombisa balandela odumweni nasekucwebezeleni kwenkonzo yakhe babejabula kuma lapho wayekwazi ukuvusa abafileyo futhi ahlanze abanoxoko futhi abikezele izinto ezazenzeka kahle nje kodwa ngolunye usuku wakhuluma ukuthize esivumweni kholo sabo futhi kwathi nje angasho kuthize okwaxambukela kulokho ababekukholwa abangamashumi ayisikhombisa bathi lilukhuni lelizwi yathini yothini umani bona indoda nomuntu yehlela phezulu ezulwini lapho evela khona na manje le ndoda esilala nayo le ndoda edla nathi le ndoda egeza ubuso bayo nezandla endishile efanayo esigezela kuyo le ndoda ila njengoba ngenza ilala njengoba ngenza inokuphumelela nokungaphumeleli kwayo futhi ithi yehle ivele ezulwini na lokho kuningi kakhulu kimi niyabo futhi benzani na babengeke bahlale emhlanganweni wonke basukuma futhi baphume niyabo bagcwaliswa labo ngabangakholwayo niyabo abakwazanga ukukumela abona umzane bahamba futhi abazange besaphinde abahambe naye manje kukhona abakholwayo akukho lutho olungabahlukanisa nalo futhi kukhona abangakholwayo futhi ngokushesha nje lapho noma yini eshiwoyo ingavumelani nabakukholwayo kubule ephepheni lisifundisa ukuthi ongakholwayo uyosondela kakhulu njengekholo langempela ukuthi kuyodumisa nabakhethiwe impela uma kwakungenzeka niyabo lokho kungakholwa kodwa kuyoshesha nje lapho kushiwo okuthile abangakuthandi sebehambile niyabo lokho kungakholwa lokho kukhombisa khona impela uma ukukhanya kokuphila kukhanya ukulethe leyo mbewu bekungenzani phezu kwedwala na ngeke kwenze lutho bekungenzani phezu kwento efile na akuthunyelwanga into efile.
The sun shines for a seed that's germatized to life.
Ilanga likhangela imbewu emilela ukuphila futhi leli phepheli nezwi lakhe uhorele siphila kulo likhanya phezu kwalabo ukuba babambe ukuphila okuphakade labo abamiselwe ngaphambili kulibona futhi ngeke kusize nakancane kubo bonke abanye akukho ukuphila lapho okuzophuma ngelanga noma ngokukhanya kodwa siyajola ukuthi bafulathelise imihlane yabo futhi abaphindanga bahamba naye kungaleso sikhathi lapho into edume kakhulu yashiwo ngakho uSimoni Petro washo uJesu uyemva kokuba bangamashumi isikhombisa sebemshiyile lapho ethi awuyini ubanika imfundiso ethile ephilile yena izinsuku zakhe zokuphulukisa zase zizophela nje wayengela ndaba wayengeke aphulukise kakhulu wayezobatshela ngento eyayingcono futhi wathi uqala ukubatshela lokho wabembulela lapho ukuthi ngempela wayengubani niyothini uma nibone indoda nomuntu yenyukela ezulwini lapho ivela khona na.
Now we have your birth record. Here you were born by a Mary and Joseph.
Manje sinelo konti lakho lokuzalwa lapha wazalwa kuMaria noJoseph ezanze Nazareth. Uthi lapha wena uthi uyeda ubele ezulwini na awu lokho ngokuthi wena uyahlanya yakholwa. Niyabo bese ngeke sifuni ukulandela indoda enjalo ngakho ke basuka bahamba bahamba labo ngabangakholwayo kodwa kaphelani manje kukhona abakholwayo kule ndaba ukuthi yini eyenzekayo kwenzekani ukuthi kulukhulu kangakanani ukuthi akusondakali kanjani baya kukholwa noma ikanjani lokho kufana nendoda noma wesifazane okhulekelwe baya kukholwa kukho kuzobenza abashintshe umqondo wabo bangamakholwa angoqobo futhi akukho lutho kungakhathaleki ukuthi kubonakala kunzima kangakanani ukuthi lokhu kuyini futhi lokhu akwenzeki lokho akuhlangene ngalutho nakho baya kukholwa noma ikanjani manje angahle ukuthi washo izinto eziningi abafundi abangazikholwanga noma abangazibonanga kodwa bakukholwa noma kanjani baqhubeka bahambisana nakho ngoba babeqinisekile ukuthi umbhalo wawumkhombisisile uJesu ukuba yilowo Mesiya futhi ngikholwa ukuthi umbhalo namhlanje uyawukhombisa lo mnyakazo omkhulu kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina kamoya ongcwele ukuba nguJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade ngikholwa ukuthi Pala uyakukhombisisa angikajali ukuthi noma ubani omunye ocabangani ngakho sikholwa ukuthi lokho kuyiqiniso ngoba likhombisisiwe.
You say, Brother Bram, I know you understand
that. Well, I do not understand. Ngiyazi uyaliqonda, ngiliqonda, ngiyaliqonda nje. Ngizikhonde lezi zinto, ngizami khona. Ngeke umkhonde uNkulunkulu ofanele emukelwe ngokukholwa.
Faith is something you believe that you can't explain.
Ukukholwa yinto oyikholwayo, ongeke uyichaze. Nakho la ukhona, nanti iqiniso. Manje kukhona linye iqembu elihlala lilenga futhi lelo ngumzenzisi manje lowo mzenzisi uthathwa njengephicipici manje ake sithathe umzenzisi kwakungujudasi wayengumzenzisi futhi umzenzisi ulokhu uyelenga njalo njalo ezama ukutshela indlela ethize abangatshela ngayo ukuthi izokulo mayena matshele isikhathi eside ngokwanele ukuze batshele ukuthi bangeke batshele iphutha elincane bese-ke bephuma futhi bakudalule ndawona thize ifuna ukutshela ukuthi ihlobo luni lwaqhinga iluphi unyawo lukalugwaja oluhlikihlwe ngemuva kwezindlebe zakho yini iqhinga na ukuze bakwazi ukukulingisa noma okuthize lowo ngabazenzisi lowo ngujudasi. Labo ngabanga kolwayo abazenzisi nabakholwayo labo basekhona yonke indawo emhlabeni jikelele bahlale bekwenza ukuthi bazokwenza njalo.
Think of it tonight.
Manje cabangani ngakho kulobobusuku lapha nakule tape kulabo abazokuzwa lezo zigaba ezintathu ezihlezi zizigaba ezintathu zalabo bantu abahlale bebuthene. Okokuqala lokho akwenzi mehluko ukuthi yini ezayo noma yini ehambayo basakukholwa banelisekisile. Abanye bazokholwa okukhulu kwakho bese kuthi-ke abafuni ukukholwa yikho konke lowo ngabangakholwayo. Bese kuthi-ke abazenzisi labo ababambelelayo bayanamathela nje baze batshela ukuthize bathi ehe nakho lapho khona lokho kuyikho lapho bengicabanga ukuthi-ko kukhona ukuthize nakho lapho khona kodwa ikholela ngempela lokho akulingabazisi nhlobo akukho kulingabazisayo. Uthiwani kodwa Yesu emi lapho esikwakhele ebusweni bakhe negazi ebusweni bakhe nomqhele wameva phezu kwakhe nakho konke lokho ayenakho lapho isixuku esibhuqayo kanjalo njalo na awu ongakholwayo bengacabangani ngalokho noma umzenzisi na uvele wamthengisa futhi uyathola umzenzisi nguye okuthengisayo nguye wonakalisa inkonzo yakho yilowo mzenzisi.
But the real believer, no matter what, they're thoroughly satisfied.
Noma ngabe kuyini okungasehlukanisana lolo tshani lukaNkulunkulu olukuKristu qabo kungaki kwalokho lokho noma okunye okuvukayo bangakodokotela bezobuNkulunkulu abangazama ukulichaza lidede futhi bathi lingololunye usuku lokho akukuhlukanisa inhlobo lapho ukuba uhlale nguwe okuKristu awuseyena owakho lowo nguwe wena noNkulunkulu nodwa. Futhi nje ongakholwayo ngatshola intuba uzama ukubaleka noma kanjani lapho-ke uyahamba umzenzisi uhlale isikhathi eside nyana aze atshole ukuthize angakwazi ukunqwabelanisa ukugxeka ukuthile kukho lapho-ke nakho kuthathi kwenu ndawonye yilolo hlobo ababenalo ngaleyo nkathi yilolo hlobo abanalo manje yilolo hlobo abayohlala benalo kuze kube ngujesu qobo lwakhe noma unkulunkulu esihlaleni sokwahlulela esikhulu esimhlophe uyobehlukanisa. Abanye bathi umuntu akagaza khulume njengalo muntu akushoyo kuyafezeka. Abanye abangakholwayo bathi ukupelizabhule angathi khwikuye uqobo indoda elahlekelwe yingqondo yayo. Uyazi kunento enkulu usathane azama ukuyenza uzama ukwenza isithunywa abantu abanomoya ongcwele ngempela uzama ukusho lokho balahlekelwe yingqondo yabo. Ngitsho le ncwadi nqale jikelezayo encwadi kulokho ngolunye usuku yaphuma yathi umfoti Branham Banda yathi sasiyikholwa ukuthi wayengu-Eliya futhi yathi niyazi ukuthi niyazi ulahlekele ingqondo yakhe futhi yathi ingubo ka-Eliya yawela phezu kuka-Elisha lowo kwakuwumkami futhi uthathe inkonzo ukuqhubeka nokuphindwe kabili owesifazane na. Kwakuyikho ingabe u-Eliya walahlekelwa ingqondo yakhe noma wahlwithwa ngaphandle kokufa enqoleni wayiswa ezulwini na niyabo kodwa unalokho nje uyabo yilokho kufanele sibhekane nakho. Abanye babo bathi ongakholwayo wathi lo mfo ungubhelizabhule kufanele ukuthi kwakungujohane wathi cabanga nje ngalowo wenza konke lokhu manje ubuyela kwabakholwayo futhi wathi cabanga nje lowo owenze konke lokhu esikucabangayo nesikhuluma ngakho nokuzwakaliswa kwabantu betukene zonke zikamakholwa wathi uyakukholwa yebo mnumzane senelisekile ngokuthi siyazi ukuthi kukhonjwe ngokweqiniso nango elele umuntu ofayo elele khona lapho kuleyo ndawo eyisicaba emkhunjini khona emuva lapho kuleyo ngencane umpheme njengokuthi ulele phezu komcamelo simbuyisela lapho elele kodwa acabanga ngakho yena kanye unkulunkulu wendalo untweza kulamanzi nathi oh hey amen. lawo manzi ayengozi yini yazi siphepho zafika futhi sisenza into efanayo uma uke wabanga seJerusalem ngiphakele uJack uyakhumbula lezo ziphepho zisashanela zethe ngokulowo mfantu lapho futhi zishayele lolwandle futhi zimenzisa abadobi njengoba nje kwenza ngaleyo nkathi khuphuka awukwazi ngishone kubona isiphepho siza khona manjalo sesilapho sizibanga nje manje sonke siyesa zonke izimpilo zethu sesaba ukuwela lamanzi engozi lapha kodwa kubulani yena impela lowo wesimaziyo ukuthi ungumdlali ulele khona lapho esikepeni kanye nathi ngizizwa ngikatshela injalo bafana laba yothi amele yebo mnumzane nango esethikepeni kungini ezifanele ziyazo sokini ziphila kulo ukuthi babebone inkomba lokho futhi beneliswa lendaba ukuthi noma ubani omunye otheni ngoba yabo yayimayelana nabakholwayo nabazenzisi kanjalo njalo kodwa bona ngokwabo babelikholwa futhi babazi ukuthi babenaye enabo ngendaba yokuthi noma ubani wabantu bonke babejabule kuba naye
nami futhi anjalo nani nami lendaba yokuthi izwe lonke lithini ngiyajabula ukwazi ukuthi untreza nami ezilwandle ezizanyakanyiswayo zempilo khona esikepeni amen.
Amen.
Amen. Ukuntu yasangaphezu kwezilwandle ezempilo enesizotha njengoba enza nakuwo wonke amanzi ayingozi ungazi ukuthi ungaphithulwa nini ubulawe uwiswe ufe noma yini engahle yenzeke kodwa umdali uyini empeleni nawo isikhathi esincane sobumba laseluziyana elinokuphila kulo yilokho kuphela ngisho uma ungowasetexas leyo ndawo enkulu
just a lump of Texas mud.
Usaloku yisigaxa sontaka laseTexas esinomsokama omncane kuso. Futhi yilokho kuphela oyikho, kunjalo impela. Futhi lokho kubuyela kukho. Kodwa hemba kwakho konke lelo dakala ungahamba kanjani luphefumule lunde uma bekungekho kuphile kuthile kulo na futhi icabanga lalifanele ludalwe futhi yena impela umdali owalidalayo ugibelele umkhumbi wodaka. Amen, wangenza lokho engiyikho ngaphandle kwesifiso. Angangivusa kakhulu kangakanani ngesifiso sami ngezwile sithembiso sakhe. Entweza olwandekazi olunesizotha lwempilo, besifanele siphile njengayo, sivumele umoya wakhe usebenze ngathi. Ngomfo wethu obhungukile nophihlizeke ngomkhumbi, ekuboneni yakuthatha inhliziyo futhi. Abangani nathi ngokuphephile yeka umuzwa wokuvikeleka ngekathizi sentweza kulamanzi ayingozi kufanele ukuthi bekuyinto efana nathi njengamanje kuso kanye lesizikhathi samanje yamba kwemvuselelo sizitika ngemiphumela. Ngiyalukhumbula uhambo lwami lokuqala lokuya eShift Report eLouisiana ngangingakaze ngizwe ngoJack Moore futhi ngikholwa ukuthi kwakungumfowethu uRichard Reed sekuyiminyaka ngingamboni ufowethu Reed wangitshela ngomfowethu uMoore ezansi lapha noma umfowethu Kitson omunye walabo bafowethu ngiyakhohlwa ukuthi kwakungubani manje ngatholwa ukwazana nomfowethu Jack ngihlela lapha umama wakhe omdadana othandekayo uhlezi ngalapha ndawo futhi wayenenkathazo yesizwe futhi sambulekela wayenda ukudla kwengane ukwazile ukudla kusukela lapho inkambiso yakhe ukudla okwejelekile futhi kanjani kanjani imvuselelo enkulu kangaka equbukayo yayihamba phambili futhi nakho kufika uBilly Graham noOral Roberts
and Tommy Osborne.
Tommy Osborne indoda enkulu amaqhawe baphuma kulokho kuncane bathi ukwangemvuselelo wenza izinto ezinkulu ngalelo suku ezansi lapho seshiye eminyakeni ngamashumi amathathu nantathu edlule noma amashumi amathathu nane ngima osebenzi lomfula i-Ohio lapho ebhulu ohweni futhi ecishe abantu abayizinkulungwane ezinhlanu noma ngaphezulu babuthana osebeni ngangicishe nje ngibe neminyaka engamashumi amabili kudala amashumi amabili nantathu amashumi amabili nambili noma amashumi amabili nantathu budala imvuselelo yami yokuqala ngangiphaphathiza abantu abangamakhulu amahlanu ngaleyo ntambama nabadikoni babengiholele emanzini kusho umuntu weshumi lesikhombisa ngenkathi ngangiphaphathiza ngeza iphimbo lethi bheka phezulu futhi ngaphenduka kuba ngibheke phezulu umama kaBilly sasingakashadi ngisho nangaleyo nkathi sihamba nje ndawonye nakho kufika leyo nsika yombile izungeza ivele ziphakaphakeni eziluhlaza ngehona lesibili ngongo Juni 15 yehlela phansi ivela eziphakaphakeni kanjalo futhi iphimbo lapho ngakuyo yonke indawo lapho futhi lathi njengoba uJohane umbhaphathizi wathunyelwa ukwandulela kufika kokuqala kukaKristu unomlayezo ozokwandulela manje kufika
kuzalwa kwesibini kukaKristu, abathwebuli bezithombe bethatha izithombe. Besingakukholwa kanjani lokho ngemfundo nje yesikole yohlelelo ukukhuluma nokubhalwa kolimi encane kanjalo njalo na? Kodwa ngakukholwa ngalo ntambama lapho ngangikhathele kakhulu lapho sengiqede ukubhapathiza, badingeka beze bangikhiphe emanzini, angibange ngisakwazi ukuphinde ngimele umsinga womfula. Futhi yahamba yedwa futhi bathatha izithombe zayo, kwakuyi Associated Press yasakazeka emhlabeni wonke cishe impela ukubukele Canada. Unfortunately vele usenayo ikopi yakho namanje, ngiyacabanga evela kwi-Associated Press. Ukukhange kuyimfihlakalo kule ngaphezu komfundisi wendawo we-Baptist ngenkathi ebhaptizwa phansi ku-Spring Street e-Jeffersonville e-Indiana. I-Louisville Herald yakuxosha yathatha izithombe futhi yahamba futhi kwasuka kwawayelela kwi-Associated Press. Manje lokho sekuyiminyaka eminingi edlule, kwakungenzeka kanjalo ukuthi kube njalo na? Kodwa kwaba njalo, uNkulunkulu washo njalo. Lokho kukwenza kube yikho futhi into ekhazimulayo enje pho ukwazi ukuthi sinonkulunkulu ophilayo. Futhi kusukela lapho kuveze imililo yoshoselele emhlabeni jikelele, futhi manje imikhankaso emikhulu yokukhulumisa nezinto ezinkulu eziyizihlakalo eziqhubekile. Ngathi ngiqala ukufika phakathi kwenu, ngathi kuzomele ngilibambe ngesandla futhi nje ngilibambe nje kanjalo ngenzela ukuxhumana. Futhi kodwa-ke ngangingeke ngicabange ngalokho engangizokusho, futhi ungayibona imiphumela yakho kuzenzeka futhi ukubone kanjalo. Futhi khona-ke wangitshela uma uzobaqotho kuyokwenzeka ukuthi uyokwazi yona kanye imfihlo yenhliziyo yabo. Mina nonke iningi lenu bantu liyakhumbula lokho, futhi kwenzeka ngaleyo ndlela nje impela nje. Eminyakeni embalwa emva kwalokho ngangisenhla eQueen City eRegina eCanada, futhi ngibile emsamo nodokotela Ann Baxter nabo. Futhi kwafika indoda ehambe nomula emsamo, futhi into yokuqala ngangingazi ngishelo ukuthi ngangithini. Ngabiza igama layo, ngayitshela ukuthi yayiyini inkinga yayo, futhi lapho kwasuka kwahamba. Kusukela lapho kwaqhubeka. Manje sekufike kwesike isigaba, lokho ngeke ngikusho kodwa kuzozikhulumela. Kodwa kumbulane konzwele nkulu kwenza umbilo wemvuselelo futhi kwazungeza umhlaba. Futhi manje eminyakeni embalwa edlule leyo mvuselelo yathatha isikhathi eside kuna noma yiphi imvuselelo esake sayazi emlandweni. Akekho somlando ongasho ukuthi imvuselelo yathatha cishe ngaphezu kweminyaka emithathu noma ngasiphi isikhathi. Kodwa lena isihambe iminyaka eyishumi nanhlanu noma ngaphezulu, imvuselelo eqhubekayo eqondile. Kodwa manje imvuselelo isifile kancane nje, khona-ke kufika imvula yakamuva nomsila omncane wohlobo lokushanela eNgilandi. Manje futhi lapho nje ukukhathela kokugcina kwakho sekuzophela, ibandla selizinze eLaodikeya futhi ukwenza unyaka kufanele kube ngaleyo ndlela impela, kufanele kube ngaleyo ndlela. Futhi manje siyazitika kulobu busuku phezu kwezimvuthuluka esizixosha kuleyo mvuselelo, kuthi akube ngaleyo ndlela labo bafundi ayeyiyo kusukela emvuselelweni yalolo suku belindele usuku olulandelayo. UJesu ngaleso sikhathi wayephumule, mhlawumbe wayephumule emvuselelweni njengoba wayephumule ngosuku lwesikhombisa emva kokuba enze umhlaba kweziyisithupha. Khona-ke iBhayibheli lathi waphumula ngosuku lwesikhombisa, awu mhlawumbe yilokho akwenza wayephumule. Khona-ke kungazelelwe kwangena inkathazo. Ake nje ibandla liqala ukuphumula kancanyana, futhi khona-ke inkathazo iyangena. Umkhumbi uqala kuyendezela, oseyiliba aphephuka, futhi amanzi agcwala esikembe. Kwakubonakala sengathi lonke ithemba lokusindela lingasekho, nakuba babembonile enze izinto eziningi kakhulu ngenkathi kugadla inkathazo. Manje lapha ngizovala emizuzwini embalwa nje ngoba sizoqala umugqa womkhuleko. Sizibonile zonke lezo zinto, sibone isizathu esimelayo nesiphikisayo sabantu. Futhi manje kufika endaweni lapho ukuthi akube ukuxeka, sikhuluma ngalokho akwenzile nokunye nokunye, futhi sibheke lokho azokwenza. Lokho nje kungumuntu, izidalwa zikabantu zihlale zikhuluma ngalokho uNkulunkulu akwenzile, ezikholwa ukuthi uzokwenza futhi zikhohlwe akwenzayo. Benze into efanayo, babembonile phandle lapho ephulukisa abagulayo futhi evusa abafileyo, futhi wazi izinto ngaphambili, futhi utshela abantu izimfihlo zezinhliziyo zabo, futhi bakholwa ukuthi babesendleleni eyakona imvuselelo. Kodwa kwathi lapho sekungena inkathazo bakhohlwa yilikho konke ngakho. That's just the way we do. That's where we step tonight. ilendela nje esenzakayo yilapho esihlezi khona kulobu busuku sihlezi kuleyo ndawana efanayo futhi nokokuba nje besazi usemkhunjini mkhulu nje lapha njengoba wayenjalo ngekatelele kulowo mkhumbi.
He's just as great as Nkulu he was
njalo
when he stood in space and created
futhi wadala umhlaba. Nkulu njengoba wayenjalo noMose olwandle lubomvu. Nkulu njengoba wayenjalo ethuneni likaLazaro.
He's as great as he was when he healed the leper.
Nkulu njengoba wayenjalo ngenkathi ephulukisa onhlobo enikeza ukubona impukutheni. Nkulu njengoba wayenjalo ngezinsuku zemvuselelo yasewezi. Nkulu njengoba wayenjalo nganoma isiphi isikhathi futhi lapho emkhunjini.
Ngakazo
yaqala siya ezindaweni sithola ukuqophisana ebandleni ukwahlukana niyazi ukuthi lokho kuzolona ibandla na alani ndawonge ibusitiwe ibhodo libophayo izinto ziyazenza othandweni lobuKristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo injalo ngaphezulu lelo thando luveziwe nokukholwa kuNkulunkulu komunye nomunye. Kodwa siyathola manje ukuhlinzekwa kwamanzi kuyancipha futhi ezweni lakithi lapho engihlala khona eChickson yonke into phandle lapho inonamathela kuyo yonke into oyibukayo inonamathela futhi ngenxa yokuthi yome kakhulu manje ukuba bekulapha kulelizwe futhi bekungakhula bekuzoba neqabunga elithambile ngempela loyona mathela iqabunga eligoqiwe liqine futhi elicijile kakhulu akukho thuluzi elingajula njengalo alikho ithuluzi elingajula njengomtelofiya ogcumayo ngoba liloboya kulo ihuku elincane yonke indlela kwehlele kugcineni futhi noma kunjalo awukwazi ukuthulisa ithuluzi kanjalo kodwa impelo ikugingile lokho futhi uzoxhumela kuwe ngo awufanele ungene kukho kungena kuwe.
That's why you sin. You don't have to get into it. It gets on you.
Futhi kungale ndlela ngesona udingi kungena kuso singena kuwe. Sizoxhumela kuwe. Ungayi ngakuso hlukana nokungakholwa kodwa siphila kuleso sikhathi. Ngakho ke babembonile enza izinto eziningi ezinkulu futhi babengakhuluma ngakho kodwa lapho isikhathi sosizi singena konke kwase kukhohlwakele. Manje cabanga nje ngezinto esimbone zenza ngobufakazi obungena kuphosisa bokukhonjwa kwezwi lakhe nokwazi ukuthi umoya ongela omkhulu lapha ezinsukwini zokugcina yizithunywe zehora. Uyo fakazayo kithi futhi yenza zonke izithembiso athembise kuzenza zonke izibonakaliso na wonke umsebenzi nalo lonke izwi ukuba lifezeke njengoba asho ukuthi uyokwenza futhi kuzalokhu kubukelwa phansi ukuba kwemukelwa ezikhundleni eziphezulu ezinkulu bengingasuka kukho kwakungeke kube nguNkulunkulu futhi kwemukelwe phezulu lapho qabo mnumzane qabo impela kusoze kwaba njalo ukuba kwemukelwa kodwa ngenxa yokuthi kwehlenga le ndlela yingaleso sizathi ungikukhona niyabo. Yilapho okufika khona yilapho okwethenjiswe khona futhi manje sibona yonke into esemgqeni impela futhi sazi ukuthi sisezinsukwini zokugcina futhi kwenzakaleni na ikhathazo ingenile futhi konke lokho simbone kwenza ukuthi uwaqondise kanjani amakhaya ethu ukuthi ubengabenza kanjani ubaba nomama abahlangane futhi nikubonile lokho indoda nenkosikazi bebuyelana upulukise ugulayi wakho belele lapho nemidavuza lapho abaningi benu bebalethe ngamabhodlela nojeke namapani futhi odokotela bafakazile basayine izitatimende ngithole incwaba izazo futhi ngabeka ibhokisi eligcwele futhi ngisho izento ezinhle anu zifakazelwe zokuvuswa kwabafileyo ngemva kokuba sebefika amahora nehora awu kusukela esinto kunazo zonke engisaziyo kwakusukela kwelesishiyaga lolunye ngqo ngokunye ukuza kwaze kwaba ihora leshumi nanye ngalobo busuku cishe niyabo qhabo ngiyaxolisa ingane encane lapha yawo ukuthi umama wayeyiphathe ubusuku bonke ezingaleni zakhe yafa ngenye intambama wayiphatha ubusuku bonke ezingaleni zakhe uze emhlanganweni ezansi lapho eCalifornia futhi ngikhipha ngaleyo ntambama wayeshone ntambama ngaphambi kwalokho futhi washayela busuku bonke wafika lapho akakwazanga ukwedlula indawo futhi wabeka uhlobo oluncane olubandayo ezingelezi zami ngengane efile eyayifenga kuthangi futhi ngimile ngibambe leyo ngane encane futhi ngavele nganikela umkhuleko umzimba wayo omncane wafudumala yaphenduka yabheka ngakubuyisela kunina qinise kunjalo.
But then when we see those things and
manje kodwa kodake umazi bona lezo zinto futhi sasihlelisisa futhi zikhonjisisiwe khona ke kungani sesaba uma kungena inkathazo na
they were looking
babe funa, babe fakaze, kaningi kaloko okwakwenzekile, bakhohlwa ukuthi ngubani wayenabo, base bekhohliwe ngalo nkathi, ngoba inkathazo yayingenile, njengamanje, sinezinkathazo esingakwazi ukuzilungisa. Bazama oseli babo, nomoya wawunzima kakhulu, wabaphephula, bazama izikwedlo zabo, namakakasi ayemakhulu kakhulu, sephuka, ephula izikwedlo zabo. Kodake bona umkhumbi wabo mncane wadedelwa wahamba kisho babopha isiqu somkhumbi phansi noma noma isikolisi somkhumbi futhi lapho bekwenzile kwadike kanje bawuyeke uqhubeke noma ngayiphi indlela owawungahamba ngayo nawo ujikitsheleka uchaphaza uzofanele ugibele gagasi esikepeni nina bafo enigibele esikepeni yazi ukuthi angeke nibhekane nomoya onjalo ungene egagasini ngo uma ukwenza uyophonsa isikepe sakhe ekujuleni ngo ngakho ke uzofanele ukhonizele sisikepe usivumele sigingqike namagagasi lapho magagasi egingqika ugingqika phakathi ngo futhi uphume nawo lapho wena uma ungenjalo uzogcwalisa isikepe sakho sigcwale amanzi awemba kokuba yonke into oyisiphukile futhi babengasakwazi ukusibamba badingeka ukuba basiyeke siqhubeke futhi lapho bekwenzile khona ke isikepe sagwala ngokubonakala sengathi wonke amathemba lalingasekho futhi nakho labo bekhona bonke bekhathazekile futhi besaba isikhathi sinjepho okwakuyi so kwakuyinkathazo babengeke besakwazi ukuyilungisa kodwa ke ukwesamba kwangena lapho bethola ukuthi babengeke bakwazi ukuyilungisa futhi sishayile ngokufanayo inkathazo sishaye inkathazo ukuthi thina izinkathazo zikazwe lonke isizwe sakithi esingeke sizilungise bukani zikhonguxwangu esizweni sakithi zivele zadubula umongameli wethu zaseke zihamba futhi zadubula umfana lokho ngokuba izikhonguxwangu njengaloyo mfo odubula umongameli ngokombono wami ubuleni ngezihluku uma ezedlulela ngalokho khona ke bazoqhubeka ekukwenzeni angahle azedlulele ngakho futhi kodwa bukani nje ukuthi benzani umhlaba wonke uma sibeka uAbraham eLincoln kuzo zonke izifunda kule lonke izwe basazokwenza noma kanjani yabo izinkathazo esingeke sikwazi ukuzilungisa into isono kungakholwa nobubi kuvele kwaba ukhula kithi kwakhula ngakithi kwasonga isizwe sonke ngakho sinezinkathazo zebandla ezimpikiswano kuqophisana kubonakala sengathi ngeke sikwazi ukukulungisa inalokho manje abazama ukukwenza manje sebebuthele bonke benzela umkhandlu wamabandla ngeke sesikulungise sizamile ukwejula izwi uKristu wazama ukulibuyisa ngokuzibonakalisa ukuvuka iminyaka yezinkulungwane ezimbili usenguye balifulathela basuka bangakholwayo abazenzisi basalokhu bebambelele ukuthela iphutha kulo kakhulu nje njengoba bengakwazi njalonjalo kodwa kuyini na yinto efanayo iphinda futhi izwi babefanele balazi laliyini kambi lazo zonke izinto na unkulunkulu ukuthi wanongcwele kokuqala ukuthi uyizwi sisenalo izwi ukusikhipha kulokhu asidingi mkanjo mabandla sidingi zonke lezi zifundiso nezinto eziqutshwe ezwini sinephepheli lapha liyasitshela ukuthi siyiqondise kanjani le nto ibuyele ephepelini ibuyele emlayezweni walo lo nguKristu phakathi kwethu ibhayibheli amabhayibheli aphilayo nezincwadi ezilotshiwe ibhayibheli aphilayo izwi likaNkulunkulu eliphila kanjalo kini lonke esikudingayo yilokho kwabangela ukuba ubukomanisi buqhubeke erashiya awu amakomanisi akusile eqembe elikhulu kunephesenti elilodwa kuphela lobukomanisi elikhona erashiya manje iphesenti elilodwa amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye asakhululekile kodwa yiwo abusayo yiwo abusayo kungani kwavuka kwasekuqaleni na ngenxa yokonakala kwebandla yilokho kwakwenzayo bathatha yonke imali kubantu bayiyisa ebandleni futhi baphila uhlobo olufanayo impilo babengaphezulu phandle kokufana nje nanoma yiliphi idlangala futhi abantu bagula futhi bakhathala yikho futhi bazalwa kanjalo-ke ubukhomanisi lizalwa kanjalo-ke inkolelozo yezwe lapha yingakho silo mkhandla wamabandla yingakho siya kulobu bufela ndawonye nezinto esizenzayo kungenxa yokuthi benqabe izwi kungani benesapha lesobho ebandleni ukuze bakhokhele umelusi na
because they reject God's way of paying tithes.
Ngoba benqaba indlela kaNkulunkulu ukukhokha kweshumi impela. Kungani bethatha isivumo kolona? Yingoba balifuni iBhayibheli. Kungani bethatha iphutha na? Yingoba balifuni iqiniso. Uma umuntu egijima ekumbini elingaphansi futhi avale amehlo akhe athi ngingaba ukuthi ilanga liyakhanya awekho amathemba ngaye kodwa uma ezimisele ukubuka ilanga liyakhanya uma efuna ukuphumela kulo ajabulele izibusiso zalo kulungile kodwa uma ingakwenzi angeke wenze lutho ngakho ubungathi kukhona okungahambi kahle ngokwengqondo endodeni awu kukhona okungalungile ngokomoya endodeni ezothatha isivumo khona esikhundleni sezwi likankulunkulu eliphambene naso.
At the day of the crucifixion, they desired Barabbas, a murderer.
Ngosukulo kubethelwa bafisa uBaraba umbulali esikhundleni sezwi. Futhi namhlanje bathatha umkhandi umbulali wezwi esikhundleni sokuthatha izwi elikhonjwe phakathi kwethu. Into efanayo leyo nkathazo esingene kuyo. Manje abafundi bakhe bangene enkathazweni ngesinye isikhathi abafundi bakhe njengalabo bezinkathazo zangokomzimba odokotela abangakwazi ukuze lapha mhlawumbe uthi wena unomdlavuza usiqhubekile mhlawumbe une-TB esiqhubekile uhlobo luthile lenkathazo thina njengabo siyakhohlwa ukuthi ubani osimkhunjini.
There was a storm on.
Kwakunesiphepho esiqhubekayo manje uNkulunkulu wadala imimoya, uNkulunkulu wadala umoya, uNkulunkulu wadala amanzi, konke kuyindalo yakhe wakwenza kodwa yabo kwakungudevil owangena kukho futhi wakuhlanganisa.
That's what causes trouble is the devil.
Ilokho udala inkathazo kudevil futhi manje uma engumdali futhi akwenza kanjalo kuqaleni babengafanele yini labo bafundi bazi ukuthi lewo mdali elele lapho angakwenza kume na. Amen.
Kulunkulu
wakwenza ukuba ube nempilo njengoba wangena ucabanga ukuthi uzofanele amlalele ngokufanayo njengomoya na wenze umzimba wakho wakwenza isidalo esingumuntu kunika amehlo futhi kunika impilo. Ngingathanda ngaphezu kwakho konke ukuthi uphumelele empilweni ngudevil ongena lapho kulungile into kuphela alungele ukuyenza kulobu busuku bekade ephumula kwezinye izimvuselelo kodwa ukulungele ukubizwa. Kwakufanele bazi ukuthi wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani, wayazi izinto zonke, wayazi ukuthi kuzokwenzeka. Wakufakazela kuphela, wafakazela kuphela ukuba ukuvivinywa kuphela kokukholwa kwabo. Ngiyangabaza ngisho ukuthi wayelele, wayelele emuva lapho nje, wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani, ya elinde nje ukubona ukuthi babezokwenzani. Abese phandle lapho befakaza, oh uDumo kuNkulunkulu, senelisekile ukuthi lo ngumesiya, oh uDumo haleluya, siyakwazi, lele liqiniso, futhi wothi ngizobona nje kulungile, sathala dedela manje. Wabuka phandle lapho futhi, oh wonke abathemba liseko, oh sizophupha abafani, yini singayenza na? Umdali uqobo lwakhe, ababekade bekhuluma ngaye, lele khona lapho kanye nabo, haleluya. Yelempela uNkulunkulu osinika umoya ongcwele, wona kanye umoya ongcwele, wentele Pentecost, ekhona lapha nathi kulo busuku. Amen. Yelempela wavusa abafileyo, wakhulukisa abagulayo. Onguye izolo namuhla naphakade, fakazisa ngithi ukuthi lapha nathi. Mhlawumbe wavumile lokhu kuwa kufike uyabiza uyangena lapha ukutshela nje ukuthi wena uzokwenzani ileyo ndlela akwenza ngayo kufakazisa ukukholwa kwakho ukubona ukuthi uzokwenzani uzobaleka na alisho yini ibhayibheli ukuthi zonke izinto zizosebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo na. Wayefakazisile ukuthi wayengubani ufakazisile namuhle ukuthi ungubani ngokuba ufakazisile njengoba enza ngaleyo nkathi usengumesiya usafana yizi umathilele imicabango lezizinto zenhliziyo usahlukanisa njengoba wayehlale enza usaphulukisa njengoba wayehlale enza usadala njengoba wayehlala enza usabavusa abafileyo ngingukuvuka nokuphila ngokufanayo nje njengoba wayehlale njalo uyakufakazisa impela phakathi kwethu nasemkhunjini kwethu ngqo futhi khona ke inkathazo iyangena futhi onke amathemba wasekho ya akunjalo akufani lokho nje nabafuni na kunjalo wayefakazile ukuthi wayengubani ngezwini ezibulaka leso babeqinisekisisiwe ngokuphelele ukuthi wayeyilowo wayenguye wathi uma ngingenza imisebenzi ebhalwe ngami kholeke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi elotshwe ngami kholeke kholwane ukuthi nginitshela iqiniso ngakho lokho oku yinto efanayo sinayo namuhla wathi hlelani imibhalo yiyo efakaza ngami. Babefanele bazi ukuthi wayenguNkulunkulu waye yonke indalo owayekwazi ngisho nokwenza uma eza lokho lowo moya ukuba ube khona wenza lo mhlaba ukuba ube khona, wenza amanzi ukuba abe khona. Umdalelele lapho futhi wakhombisa ukuthi wayenamandla phezu kwakho konke, futhi bakukholwa lokho, kodwa bakhohlwa nguye esempunjini ngoba wayengekho lapho ebambambathe emhlane ngaso sonke isikhathi ethi manje qhubekani bafana. Ulungiselele okwenzeka khona lapha manje, uma kwenzeka kubulani nje ngimi khona lapha eduze kwenu, nakho ukuza khona manje bafana, ake sibheke futhi sibone manje imizuzu embalwa nje manje. Oh, yes, Cabo, akakwenzi lokho, ubivinya yonke indodana nendodakazi yeze kuye abone ukuthi sizomkholwa yini. Yebo mnumzane, wakwenza babengeke yini bamlalele na? Masikhumbule futhi wenze imizimba yethu ifanele imlalele futhi, futhi babengeke bamlalele lokhu okuncane. Ngikubize ngesikaxa sothuli lwaseTexas naseLouisiana, yilokho yikho udaka wakhuliswa emhlabathini phandle lapho, futhi yilapho obuyela khona nemisuka yezinto eziyishumi lesithupha nje kuwe, umswakama omncane nepetroliyam encane, ipotash encane, necalcium encane, nokukhanya komhlaba nezulu, futhi lokho ukuthi akube yilokho yikho kusontwe ndawonye, futhi nakho la uya khona uthuli laseLouisiana, yilokho kuphela oyikho. Kodwa khumbula into ethize ikwenze lokhu, uyena impela kwenze lokhu uze ukuzodala kulokhu kunawe ukuthi angakwenza ukuthize okwehlukile. Wohe, wo besifanele sikubheke kanjani lokho? Khumbulani wethembisa ukuthi nakuba leli gabade elincane lothuli libuyele emuva, leli gabade elihamba hambayo nokuphila kulo, lapho ukuphila kuhamba libuyele othulini futhi.
But what did he say in his word? I'll raise it up again at the last day.
Kodwa wathini ezwini lakhe na? Ngiyolivusa futhi ngezinsuku zokugcina. Amen. Ngiyolivusa. Wakwethembisa emva kokuba umzimba usugubhile, emva kokuba ngisho uthuli selibhobokile futhi lubuyele emuva emagesini yomhlaba. Lokho njengoba ngishilo ngobunye busuku, angeke washabalalisa lutho umuntu, angeke, akukho ukushabalalisa umuntu, angeke ashabalalise noma yini, uNkulunkulu kuphela ongenza lokho. Futhi khumbulani uzokwenza nakuba kuyisipuni somlotha, wathi ngizokuvusa futhi ngosuku lokugcina. Lulalele umyalo wakhe ngoba waludala umomoya negagasi kumlalela, kanjalo nothulu luyamlalela. Amen.
Wake up. He's with us.
Vuka, yena unathi konke kuyamlalela. Emva kwaba bafundi sebezithole bese kuphelele ngomgwaqo, kufanele ukuthi kwantwela kwabanye babo ukuthi umdali wayenabo, kungasho ukuthi kwenziwa. Ngakho sitshele ukuthi bahamba futhi bamvusa, futhi ngokuba wayenabo ngaso sonke isikhathi, futhi babelibonile izwi lakhe langokomphalo liqinisekiswa. Ngakho sibe nakho nathi, futhi asizange lapho sibiza uJesu kwakungenzima, kwakungamele uhambe uthi, oh Nkosi vuka vuka vuka, oh Nkosi vuka vuka, qhabo qhabo bavele Nkosi. Wathi ngilapha, awunaki nakuba sibhubha na? Wathi, oh kuphi ukukholwa kwenu nina bokukholwa okuncane na? Yilokho bebekhohlwa ukuthi unathi ukubizela uJesu ekundleni ukuba enze. Abantu namuhla bathi, uma bengingazi ngokuqinisekile ukuthi lowo kwakunguye, uma nje bengingaqiniseka. Babengaqiniseka kanjani? Abafundi babeqiniseke kanjani ngakho na? Manje lalelani, hayi ngoba wayeyindoda efundile ngokwazi kwethu, wayengenjalo, wayenokuhlakanipha kukaNkulunkulu kuphela, kodwa imfundo yezwe anginayo, asinakho okuqoshiwe ngaye eke aye esikoleni. Kodwa omunye umphristi omkhulu noma umuntu othile omkhulu okwaziwayo na? Qabo qabo, asinakho okuqoshiwe kwanoma yini njalo, umuntu nje ojwayelekile. Kodwa babengazi kanjani na? Manje lalinsisani manje ningakugeji lokhu, babengaqiniseka kanjani ngiqinisekile ukuthi wena unguKristu? Babengakwenza kanjani na? Ngoba babebone izwi litshenjisiwe liqinisekiswa, ngamanye amazwi lenziwe labonakaliswa, lenziwa laziwa. Izwi eliphilayo lesethembiso lenziwa laphila, lavezwa kulowo mzimba ngo, futhi bazi ukuthi uNkulunkulu wayekuye.
You man of Israel.
UPetro wathi yini namadoda akwa-Israyeli aseJudiya, uJesu waseNazaretha wayeyindoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezinto uNkulunkulu azenza ngaye. uNikodemu leyo ndoda eyisifundiso enkulu yafika ebusuku yathi rabi yazi ukuthi ungokankulunkulu ngani wathi akukho umuntu ongenza lezo zinto ozenzayo ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe naye siyazi ngalokho kodwa kungani engazange yakwamukele na kungani engazange nani yabo wakuphambene nesiko labo niyabo qhabo yebo indlela kuphela babeyazi ukuthi wayeyiyo yingoba yena wenza izwi likaNkulunkulu labikezelwa ngalelo suku liziphilela lona niyaqonda na bangake bakuqonda ngokucacile lokho bakamisani nje isandla senu niyabo wenze izwi litshengisiwe langalolo suku liphila futhi babeqinisekile ukuthi impela lowo kwakungumesiya yilokho owesifazane akusho wathi manje bukani lapha besingenayo umprofethi iminyaka engamakhulu mane futhi siyazi ukuthi umprofethi olandelayo uzobonakala enkundleni uzoba ngumesiya futhi nansi indoda imikhona lapho phandle eyangitshela izinto engizenzile yangitshela ukuthi benginam madoda amatanu futhi nonke nikofakazi balokho futhi indoda ihlezi khona lapha yayo emthonjeni wasemzini khona manje ingitshele ukuthi benginamadoda amahlanu lesi yakuzona yini impela isibonakaliso sokuthi umesiya abefanele asenze na uyizwi umahlulela imicabango osenhliziyweni uyena lowo na yindlela leso sizathi abantu babazi ukuthi wayeqinisekile ukuthi wayengumesiya yileyo ndlela efanayo esazi ngayo ukuthi ungumesiya ngoba ibhayibheli lathi unguye ezwe lanamuhla naphakade futhi wethembi sokwenza lokhu futhi ngezinsuku zokugcina awu bambethela ya kodwa wabuye wavuka ezansi eMexico udaba engangikhuluma ngalo ingane encane ivuswa nomfowethu mo babe nami ezansi engcokisaneni ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho ibandla lakwenza izintatheli zamaphephandaba zathi kimi manje uma kukhona umuntu oyikatolika ehlezi lapha angikulahleli kuwe manje ekhumbula abantu bami bangamakatolika nabo kodwa bukani bangabantu abakahle bangabantu njengoba sinjalo belamba abaningi babo futhi bomele uNkulunkulu le ntatheli yathi lokho kwakuyinto ephawulekayo leyo wathi ucabanga ukuthi abangwele bethu bangakwenza lokho na ngathi uma bephila wathi angeke babe ongcwele kuze kube bafile ngathi ngabe uPetro wayengongcwele ngaphambi kokuba afe noma ngemva kokuba esefile na yabo ya ngabe uPaulu wayengongcwele ngaphambi kokuba afe noma ngemuva kokuba esefile na wenza into efanayo niyabo bathi uthini umbono wakho wathi wena uyena nje umkatolika usuyena ngathi qabo mnumzane ngingumprotestani wathi ubhikisheli ngathi ngiyabhikisha hayi abantu imfundiso yebandla niyabo futhi washo wathi uyini umbono wakho ngebandla na ngathi ngiyaxolisa ukuthi ungibuze lokho futhi wathi qhubeka futhi ukusho ngikubuzile ngathi uhlobona uphakeme kakhulu lokukhonza imimoya yabangasekho ngazi ngalo wathi ukukhonza imimoya yabangasekho na ngathi yebo mnumzane wathi ungalibiza kanjani ibandla lingumama ukukhonza imimoya yabangasekho na ngathi umama ini wathi ibandla lingumama ngathi mnumzane umama oyibandla leRoma yebo inhlangano yebandla ingumama walokho isambulo sishumi nesikhombisa sithi uyilokho unina wezifebe
but I said the church didn't begin in Rome
kodwa ngathi ibandla liqalanga eRoma liqala eJerusalem niyabo wathi uNkulunkulu sebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu uyizwi lakhe ngakho ke wathi futhi kuwuhlobolo phakeme lokukhonza imimoya abangasekho na wazi ngalo na wathi ungakusho kanjani lokho na ngathi noma yini enqutselana nabafileyo ukukhonza imimoya abangasekho bonke labo besifazane bayahamba behla ngesitaladi lapho bedonsa ngaphezulu amathi nezinto benza ukuzihlawulisa kwezifazane okubile izithando zakhe ezimbulele futhi ezibenza ongcwele ngoba wenziwe waba ngongcwele ibandla na ngathi lokho ukukhonza imimoya abangasekho wathi ukhuleka kuJesu futhi wafa ngathi kodwa wabuye wavuka mnumzane kunjalo zinjani izinto liyabo wavuka futhi ngathi ngiyethemba ukuthi angiyilimazanga imizwa yakho wathi qabo akukho kulimazayo okwenziwe ngathi kulungile niyabo
What yes oh my
ini yebo hey siyakhotha ukuthi ubani osemkhunjini niyabo singazi kanjani ukuthi unguye ezona namuhla naphakade ngenxa yokuthi labo bantu abajaka kunjalo inkonzo yakhe ukuphonsela ubuyisele muva ngo emathangeni abo unguye ezona namuhla naphakade futhi nje wena lotshalo legazi lakhe njengoba uPilate wayenjalo lisezandleni zakho awukwazi ukuligeza wake wakucabanga lokho na ubungathanda kanjani ukuba negazi likamongameli ezandleni zakho na ubungenze njani na uyakwazi ukuthi yini eza kuwe leyo yinto encane ukuba negazi likaJesu ezandleni zakho kunjalo Kuthiwani uma indoda ebulale umongameli mhlawumbe uOswadi akakwenzanga abasoze bazi ukuthi ubani okwenzile kusobala kodwa uma engakwenzanga ukuba ke indoda iyaphila kulo busuku futhi yazi ukuthi inegazi likamongameli ezandleni zayo na
lizokwenzani
uma beyibamba futhi izofanele ibhekane nenkantolo enkulu ubulungisa balensi sizwe na buka mehle athi kuthele buka phansi kuyo uyazi bingane ngomusa ithi bengingaqondile ukukwenza ngiyanitshela ngingumfo omuhle bengingaqondile ukukwenza angeke kube nasihawu bekungaba kubi ukubuka ngaphesheya kwaleyo nkantolo enkulu kanjalo kodwa kuthiwani ngokubuka ngaphesheya emehleni kankulunkulu lapho unegazi likajesu kristu futhi unecala lokumbethela kabusha na kuthiwani ngalokho na
sewake
wamqaphela umshayeli wendiza ngaphambi kokuba kubukele endizeni na une uhlola onke amathuluzi angakwazi uzoyikhipha leyo ndiza uzohlola yonke into futhi ame phandle lapho futhi ayikhuphule ukuduma futhi ayikhuphule ukuduma ukubona ukuthi izosuka yini nakho konke ngani na uyaqaphela ngokwesabekayo unegazi ezandleni zakhe uma engabhekile buka udokotela ngokuhlinza ukuthi ulihlola kanjani lonke ithuluzi wenza i-x-ray nakho konke ngani na unaleyo ndoda ezandleni zakhe uma ifa igazi liphezu kwakhe
futhi
uhlola yonke into ukuze aqiniseke ukuthi igazi yalikho phezu kwakhe kunjalo akafuni igazi ezandleni zakhe igazi lomuntu alifuni ukuba sezandleni zomuntu kodwa uzokwenzani ngegazi likajesu kristu ezandleni zakho na manje awukwazi ukulilahla uthi angikukholwa lokho ibhayibhelini yakulahla uthi unguye izolo lamuhle naphakade futhi nango uyasebenza wenza okufanayo igazi lisezandleni zakho noma kanjani futhi angeke uligeze lisuse upilato wakuzama lokho kwakungeke kube namanzi anele ukuligeza lisuke ezandleni zakhe wazama ukulidlulisela enhlanganweni yakhe ethe ukuphakama kakhudlwana igosa wathi uma ubunge ngivumele ngikwenze kodwa kuqhuma kubuyele muva kubuyele kuwe ngone yabo angeke ulisuse ezandleni zakho akukho ndlela ezweni ngaphandle kokulamukela indlela kuphela ongalisusa ngayo ezandleni zakho ukulifaka enhlizweni yakho ileyo ndlela kuphela yokukwenza futhi uma usibona uJesu Kristu namuhla ezibonakalisa lapha ncamashini njengoba yena ngenkathi ekwenza lapha emhlabeni futhi wethembisa ukukwenza siqinisekile ukuthi lona ngumesiya manje lisezandleni zakho echangeni lakho uzokwenzani ngalo Jesu othiwa nguKristu na
Jesus said I will never forsake you.
Jesus wathi angisoze ngakushiya ngizakuba nawe njalo kuze kube sekupheleni kwesikhathi uzoba lapho ngokufanayo waphinda wathi angisoze ngakushiya noma ngikulahle useyisikashana neze lingabe lisangibona nokho niyongibona ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe futhi ngingaqiniseka kanjani ngakho na omfoti kanema uma nje ngingaqiniseka ujohane ngwele isahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo iyakuyenza ulindile manje ukuba abizelwe enkundleni ukufakazisa lokho kuwe kunjalo ngakho-ke masihambe siyovusa uJesu ezimpilweni zethu ubephila lapha esikhathini esingezinto ezedlule wakuphulukisa ngesinye isikhathi wenza lokhu nalokho wayephila kuwe ngaleyo nkathi yena uyaphila kulobu busuku mbizela enkundleni njengoba nje ngishilo ukuba ushakespeare ubekimi bengizokwenza imisebenzi kashakespeare uma uKristu ekini nizokholwa yizwi likankulunkulu njengoba nje enza wamnqoba udeveli ngaso sonke isikhathi afika ngaso wathi kulotshiwe ngakho kuphela futhi lokho kwama kukho usathane waya ukuthi wayekukholwa lokho futhi wasuka kuye kodwa-ke mbizeni ukuba aqinisekise izwi lakhe ohe ukwenza amaheberu isahluko seshumi nantathu ivesi lesishiyagalombili abe kahle kodwa-ke ubungabaza nokwesaba kuyophela njengoba nje imimoya yenza leyo mimoya emidala idlule engqondweni yakho mhlawumbe ngeke ngikuthole mhlawumbe ngeke kube yimina mhlawumbe angeke akwenze lokhu ungakwenza kukho mhlawumbe kukho wakwethembisa lokho kusasa bonke omhlawumbe kukho kuba ngangazi ukuthi ube lapha ngani nako ezikhomba yena uqobo ngokufanayo nje kulobo busuku ngemizamo efanayo nangezithembiso ezifanayo asenza ngenkathi wayelapha emhlabeni kungaleyo ndlela abafundi ababefanele bamkholwe ngayo inkolelo edumile yayiwukuthi indoda yayihlanya manje noma ubani uyakwazi lokho angithi ukuthi indoda yayihlanya futhi yayingumbhuli wolunye uhlobo umoya omubi ubhelizabhuli owayekwazi ukufunda ingqondo yabo omunye umoya omubi njengokubhula ujesu wabatshela lokho bekungaba ukuhlambalaza umoya ongcwele manje kulotshiwe okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza mina uma mina uma nihlala kimi nezwi lami likini khona-ke celani nikuthandayo futhi niyakuphiwa khona niyabo manje bekulotshiwe njengoba kwenzeka emihleni yasesodoma kuye kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu zonke lezi zithembiso abekade ezinikeza amaheberu isathelo seshumi3 ulesi besishiyagalombili ujesu kristu nguye ezolo namuhla naphakade zonke lezo zithembiso bezilotshiwe bekulotshiwe lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda bekulotshiwe manje makwenziwe amen Ubuso uJesu mbizele kundlele uyesaba ukukwenza na uyesaba ukuthatha inselelo kaNkulunkulu na.
Let's pray. Bow our heads just a moment.
Asikuleke asikhwelelise amakhanda ethu mzizona nje wonke umuntu uhlonipha ngokuzithoba njengoba ungakanjalo emizuzwini embalwa elandelayo manje unganyakazi nje qala nje uthule ngempela. Uma yokani izodlala kancane uma uthanda iculo elithile.
Come down, Lord Jesus, into our hearts. Make us to know our weakness.
Yetha Nkosi Jesu ungene ezinhliziyweni zethu usenze sazi ubuthakathaka bethu.
Mold me, O Lord. Pray now. Lord Jesus, I'm in need.
Ngibumbe o Nkosi khulekani manje Nkosi Jesu ngiyadinga
Hold me and make me Lord I'm just a little bundle of clay now
Ngibumbe futhi ungenze Nkosi ngiyisixha esincane nje sobumba manje
After thy will
Ngokwentando yakho
While I'm yielding
Ngenkathi ngisavuma wo ngilindile
Yield and still
Ngazinikela ngathula.
Have thine own way.
Iba nendlela yakho uqobo Nkosi.
Have thine own way.
Iba nendlela yakho uqobo.
All around over the building everywhere just be deeply in prayer now. I want you to pray.
Macala onke esakhekweni yonke indawo julani nje emkhulekweni manje ngifuna nikhuleke
I am the clay mold me and make me after thy will while I am waiting Yield and still. This real quiet time now.
Isikhathi sokuthula ngempela nje manje. Khulekani nje nithi Nkosi Jesu ngenze ngibe yikholwa manje. Khipha konke okungakholwa. Ngifuna nikhuleke kancanyana ngaphambi nje kokuba ngibize umugqa womkhuleko indodana yami ithe ikhiphe isixa esikhulu samakhadi omkhuleko yehlela kuzo zonke izikhala zezihlalo nawo wonke umuntu obefuna ikhadi walithola ngizonikhulekela sizoba nomugqa njengoba saba nawo ngaphambilini umugqa oyifashini endala ngenyukela lapha futhi ukhuleke futhi ubeke izandla phezu kwabagulayo ngifuna nikholwe Niyezwa sengathi ningambona na, niyaqonda ukuthi usesikepeni kulobu busuku na, ukulesi sikepe esincane, lomkhumbi omncane, lomzimba omncane wamakholwa. Niyakholwa ukuthi ugibele kanye nathi kulobu busuku entweza kokuphila okunesizotha okubalulekile na. Uma nikukholwa ngempela ngayo yonke inhliziyo yenu, phakamisani izandla zenu nithi, ngiyakukholwa, ngiyakukholwa, manje ngiyakwamukela. Baba uyazibona izandla zabo nesami nazo. Ngiyakukhonda futhi manje silindile baba. Woza Nkosi Jesu ngobunye bosuku lapho abafundi babekhathazekile babekade bekhuluma nomuntu othize babengazi ukuthi kwakungubani bathi wayengumfokazi ezweni kodwa ngobunye bosuku ngenkathi bevala iminyango futhi bemngenisa ngaphakathi wenza into ethize njengoba nje enza ngaphambi kokubethela kwakhe nokuvuka kwakhe bazi ukuthi kwakunguye. Buya futhi kulobo busuku Nkosi futhi usenzele lokho uzokwenza ngenkathi sisalindile na siyazi sikubonile ukwenza futhi sengathi ungasusa konke ukwesaba ezinhliziyweni zabantu ngegama likaJesu sengathi wonke umuntu esibeka izandla phezu kwakhe kulobo busuku kwangathi bangaphiliswa bonke kwangathi kungebe bikho umuntu obuthakathaka kwangathi wonke umuntu ogulayo ofayo ngikhathazeke inhliziyo ngikhathazeke besifazane nomdlavuza ne-TB nesifo sokuphelelwa igazi lukwemiya noma kungahle kube yini sengathi bangaphiliswa kulobu busuku Nkosi kwangathi njengoba bedlula kulomugqa futhi sibeka izandla zethu phezu kwabo kwangathi bangabona ukuthi akuhambi nje ngumuntu kodwa uNkulunkulu nomuntu bamunye uNkulunkulu ungene kumuntu futhi uNkulunkulu alenzi lutho ngaphandle komuntu. Yilokho akwenzayo, imisebenzi yakhe ingomuntu, wenza umuntu umlingani wakhe. Lapho Jesu emi ebuka esivunweni wathi isivuno sivuthiwe izisebenzi izindlu zala bekani Nkosini yesivuno futhi wayeyinkosi yesivuno ngamanye amazwi celani mina ukuba ngenze engikwaziyo ukuthi inkulungile kodwa wayezixhume yena oqobo nabafundi bakhe yibo ababefanele bacele wathi aninakho ngoba aniceli aniceli ngokuba anikholwa. Kodwa baba siyakholwa futhi siyacela kulobo busuku umusa wakho futhi nathi ngegama likaJesu amen. Manje ngamunye wenu manje namakadi yenu omkhuleko sizoba nani emgqeni futhi angazi ukuthi kuphi mhlawumbe basesitezi siphezulu esitezi siphansi nalapho bekhona sizoba cishe nohafu wehora lapha noma ngaphezulu ngomkhuleko wabagulayo sekungele sishiyagalulunye nje manje noma isikhashanyana nje ngemuva sicabanga ukuthi singakwenza futhi sidlule manje bukane manje akungahambi muntu wonke umuntu akahlali athule ngempela manje nifuna inkonzo yokuphulukiswa yilokho ebesikulindile ngabe benilindele inkonzo yokuphulukisa na? Kulungile sikhona manje futhi umphulukisi ulapha uJesu Kristu ulapha. Manje kumbulani ukuba ke ubegqoke lesudi lapha ayenayo kwabakhe abafu umunye wezinceku zakhe umfowethu nebudewethu Collins ibehlezi lapho abavele thabenakele lami ukunginika na? Kuthiwani ukuba ubelapha egqokele sudi futhi ubemi lapha njengoba nje ngimi lapha manje na niyazi uma ubungathi Nkosi uzongiphulukisa niyazi ukuthi ubengeka kwenze ngokumelana nokungakholwa kwakho na? Bangabe owaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na? Ubuzofanele umkholwe ngokufanayo njengoba wenza manje kunjalo ubuzofanele umkholwe njengoba nje wenza manje futhi kubulani lokho asevele kwenzile angeke aphinde akwenze. Niyabo ukubeke ngokuphelele kufinyeleleni kwakhe manje ukubeke kufinyeleleni kwakho wenze konke angakwenza ngabe kunjalo befundisi na? Yabo ukukhonda angayenza ngakho kungaphandle kokufinyelela kwakhe kusekufinyeleleni kwakho ngokuba yalinyaza ngenxa yezimpambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Niyabo kungaphandle kokufinyelela kwakhe kunjalo kodwa ukulethe kufinyeleleni kwakho kusekufinyeleleni kwakho manje kwabekelwa wena lapho uyovele akukhombe lapho kwakukhona. Awu wena wethi uma ngibekuhlala kuyindida kimina uma ekhona uma ngempela iqiniso liwukuthi ngabe usaphila na? Impela uyaphila yini lena ogubuzeka kuyo ngase zonke isikhathi na? Yini lena kulahlayo lapho unephutha na? Yini lena ekwenza ukholwe na? Loyo nguye. Ungahle ungakwazi ukuvula amehlo akho futhi umbone ngoba usesimweni somoya uNkulunkulu ongabonakali kodwa uhlala phakathi kwabantu ababonakalayo ezenza bonakala ngezwi lakhe elithenjisiwe kulabo bantu. Niyakuqonda lokho manje na? Lapha ngaphambi kokuba sibize umuqo omkhuleko ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokhu. Mina ngiyanithanda Life Tabernacle, niyakwazi lokho. Ngibe umfowenu ngizamile ukuba nguye noma kanjani ngenze okuningi ukwehluleka kodwa ngizamile ukuba nguye.
Come to yourself tonight.
Lalelani akuthi twe kuwe kulobu busuku. Vuka ngaphambi kokuthi kube leyithi kakhulu. Niyabo vuka masinyane ulapha kanye nathi manje ngifuna ngamunye wenu. Ngizo ngokujula kwenhliziyo yami ngizozama ukubiza abantu engibaziyo kulesi sakhiwo futhi akunendaba noma ngikubuka ngikwedlule lokho kukhombisa ukuthi ngedlula ngakuwe uma ukukhanya kwalokhu kuphezu kwakho ngizokudlula ngakukho ngiqinisekile impela ukuthi lona ngumfowethu Julius Stats Clevu ngakhe nomndeni behlezi khona lapha kulesi sihlalo esingaphambili ya ngiqinisekile ngalokho futhi khona-ke umuntu olandelayo ngimbonayo engimaziyo manje umzuzwana nje ngibone omunye umuntu emizuzwaneni embalwa edlule engicabanga ukuthi ngiyambona futhi lowo bekungumfowethu Evans kodwa sengilahlekelwe yilapho ekhona manje mfowethu Welsh Evans ya ngiyaxolisa yebo futhi uFritz Singer ehlezi eduze kwakhe ngo lowo ngumndeni ohlezi khona lapha abakwa Evans nabakwa Fritz Singer behlezi lapho ndawonye. Futhi manje nangu mfowethu nodadewethu Dawu behlezi khona lapha ngiyabazi futhi ngiyayazi le ntombazanyana lapha enye yabo uJuni omncane leyo yindodakazi kamfowethu Evans nodadewethu Evans futhi ngimzile uFred Sebene ethi amen akekho owusho njengaye uphakathi lapha ndoda Thize ngazi ukuthi ukuphi usemuva ngemuva ndoda Thize ukuphi wena Fred kuphi kuphi na oyebo emuva lapho.
And is that Brother Woods sitting there by you? Brother Woods, all right.
Futhi ngabe lowo ngumfowethu Wood ohlezi lapho ngakuwe na ya mfowethu Wood kulungile awu lona ngumfana wethebo ohlezi lapha uJim McGuire futhi lowo ngumfowethu Blair ohlezi khona lapho kulungile ngicabanga ukuthi lokho kuphela engikubonayo engikwaziyo manje kungenzeka ukuthi ngikubonile obunye bobuso benu bubukeka sengathi ngibubonile kodwa angazi ukuthi bangobani manje umoya ongcwele uyakwazi lokho
kodwa manje nina bantu engiyokuthi ngiyanazi uyazi ukuthi ngiyakwazi awazi yini vele nje vele ukhuleke nje ungakhulekeli lutho kwakho ungazami ukumthinta khulekela mina nje niyabo
khulekelani mina nje ukuthi uNkulunkulu enimaziyo ukuthi ngiyamkhonza ukuthi angahle abe nesihawu komunye umuntu ohlezi eduze manje khulekani futhi asimcele nje uma ezozikhomba uMesiya. Ya ngiyakholwa anginaso iqiniseko kodwa ngicabanga ukuthi ngibone udadewethu Mo ngabe lowo ngudadewethu Mona ngicabanga ukuthi yena bekunguye lowo ulahlekelwe isisindo esincane futhi yingakho ngingakwazanga ukumbona ekuqaleni kodwa ngicabanga ukuthi ngimbonile ehlezi khona lapha ya manje khulekani nje manje wonke umuntu akabe nje abe nje ngohloniphayo ngokuzithoba futhi nibuka lokhu noma bukani phansi noma yini nifuna kuyenza futhi khulekani nje futhi manje lalelani ngifuna kunibuza ukuthize manje ake ngithathe lo mbhalo okwalobu busuku esikhundleni sokuba usifazane athinte ingubo yakhe asikubuyisele nje kulokho ebengikade ngikushumayela izwi.
Now the Bible said that the word of God
manje iphepheli lasho ukuthi izwi likankulunkulu libukhali linamandla kakhulu kunenkembe sikanhlangothi zombili lokho amahebheru esine futhi lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo nengqondo.
Ngabe kunjalo na manje uma lihlala kimi nezwi lami lihlala kini manje izwi liyisithembiso ukuthi izwi qobolwalo lingumahluleli wemicabango nezizindlo zenhliziyo. Ngabe kunjalo na manje khuleka bekungacaca kakhulu kanjani lokho na.
Pray now, just be real reverent and pray. Not knowing.
Khuleka manje hlonipha ngokuzithoba ngempela nje futhi ukhuleke ngingakwazi nje nawe engikwaziyo khulekela omunye umuntu engingamazi.
That the Lord will
ukuthi inkosi izothinta omunye umuntu ukuthi bangahle ngokuthintana.
Now quickly I see it arising.
Manje ngokusheshsha ngiyakubona ukukhuphuka ngakweso kunxele sami ngale maqondana nodonga kweso kunxele sami sikhulu indoda ehlezi lapho ekhulekayo.
And that light hangs right over.
Ngiyazi futhi lokho kukhanya kulenga ngo phezukwayo ukuthi indoda enenkathazo yephapho eyikhulekelayo sibe nokuhlinzwa ukuthi akube kubili kulawo maphapho.
Indoda
ephakathi nendima yempilo ifake izibuko izinwele zimpunga
and he's you believe sir
futhi yona iyakholwa mnumzane na indoda engikhuluma kuyo umnumzane Buford igama lakho lelo mnumzane
uyakholwa
manje uJesu Kristu uzokusindisa uma uzokukholwa angikaze ngiyibone leyo ndoda empilweni yami manje uma kukhona noma ubani ofuna ukuyibona ubungama ngezinyawo zakho noma ngabe indoda ibingubani sibuma lapho lapho nakho lapho ukhona angikaze ngiyibone empilweni yami.
Now what is that? Stop. Can you explain that, Brother Branham? I cannot.
Manje yini leyo na yema ungakuchaza lokho mfowethu Branham na ngeke ngikwazi ubani ongachaza lokho na ngikwazi qhabo.
Here.
Lapha kukhona ninikazi lehlezi emuva lengasemuva futhi ngiyalibona likhuleka futhi ngibona indoda eyididizela futhi ithi ukuphonsa izandla zayo phezulu emoyeni. Iyadidizela ngumyeni walo ukushwa uphuzo.
He drinks all the time. And she's praying for his release.
Uyaphuza ngaso sonke isikhathi ukuthi likhulekela ukukhululwa kwakhe igama lalo uNkosikazi Morgan. Bakamise isandla sakho kunjalo sihambi kulo kodwa lelo liyiqiniso.
Stand up lady.
Sibuma nelekazi elisanda kubiza nje nakho lapho ukhona futhi angimazi wesifazane ngitshele ukuthi uthinteni emuva le lapho yini izwi na umahluleli futhi wemicabango nezizindlo zenhliziyo nonke ningahlala phansi manje nijabule nithokoze uma nifisa ukuhlala phansi anidingekile vele uzisize enkubulo wakho noma yini ofuna ukuyenza thokoza nje ujabule ngoba inkosi ibe yinhle kuwe.
Here's a lady right out here in front of me.
Na ndinenekazi khona phandle lapha ngaphambi kwami futhi liyakhula kakhulu mhlawumbe ngaphezulu kwalokho ilicabanga ukuthi belinakho.
She's actually suffering with hemorrhoids and they're becoming cancerous.
Impeleni lihlushwa umongozini futhi uba ngumdlavuza.
Mrs. Morgan, not Mrs. Morgan. Nkosikazi Morgan, hayi
unkosikazi Morgan, ngiyaxolisa, ngunkosikazi Anderson. Uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke, Jesu uzokusindisa. Uyakukholwa lokho nenikazi na?
Stand up on your feet if that's. Imangezi
ngiyawo zakho uma lokho kunjalo, angilazi nenikazi. Livumelana ncamashina leli elinye nenikazi. Kothe yalibona lokho obusalenga lapho yinga leso sizathu
ngobunye busuku ungahlala phansi uma ufisa dadhe futhi ukholwe futhi uzophiliswa
umnumzane wothi lapha ngehla naye ngokuzingela usuku ezathu kendake ngathi ngisamile lapho endaweni usibari wakhe hayi umkristu owadlulayo ecabanga ukuthi wayenomdlavuza empinjeni wakhe. Ngangibonile umbono ngalokho kusa owesifazane egqoke ingubo eyisiboshi wayegqoke ijazi elibomvu futhi ngenkathi engena kwelinye igumbi futhi wayengazi ukuthi kungani edlula wakhumula lelo jazi elibomvu wabuya wayegqoke ingubo eyisikoshi ngathi woza lapha kwaba yilokho-ke umoya ongene wamtshela ukuthi kwakuyini futhi kwakuyilokho akadingekanga ngisho ukuthi aye kudokotela kwasekuphelile
emizuzwini imbala emva kwalokho kwakukhona indoda ngingazi ukuthi yayikhuphukele lani ibulawa inkathazo yenhliziyo kuthi yathi ngabe ukhona uhambisana naye na
futhi ninikazi lathi ufoti Branham uphandle lapho noBanks wathi makabonge uNkulunkulu futhi wangena lapho ulele emuva esihlelweni ibulawa ukuthi aselwe inhliziyo inkosi yayipulukisa ezinsukwini ezimbili noma ezintathu emva kwalokho wathi akabanga nankathazo yayo kusukela lapho kukhuphuka usibari ngena umalokazana njalo intombi onkosikazi Cox futhi ethabenakele ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho kwakukhona ininikazi elaphulukiswa linesifo sikashukela elalihlezi ngiyibonile leyo ntombazane isukuma embonweni bengingeke ngiyibize ngoba iza lapho kulelo thabenakele kuthi usuku noma ezimbili emva kwalokho yayiyiswe emtholampilo ukuze iyohlolwa futhi yayinesifo sikashukela esisabekayo yayisendleleni yayo-ke ebuyayo ukutholwa kwayo kwayo ukuhlolwa kwayo igazi futhi khona-ke yadingeka iyeke umsebenzi izingalo zase zivela zabandi ndingi nezinto
futhi
ngathi Meji lapho udokotela kuhlola ukukholwa kwakho kukuphulukisile futhi bamshiya emtholampilo umtholampilo ofanayo futhi baphinda bamhlola futhi wawungasekho
just on and on and on it just keeps
going on because
kwaqhubeka 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 kulokhu kuqhubeka nje ngoba uNgunkulunkulu futhi akedluleki uyakukhola lokho na ngibona indoda ihlezi lapha ingibuka manje inenkathazo encane empilweni yayo yayibe nozagiga nje kathi yayithi ukuba nento ethile enhlizweni yayo.
His children's all boys.
Yangibuka ngo abantwana abayo bonke bangabafana ifuna intombazane manje leyazi leyo ndoda ingumshumayeli futhi umnumzane Bhede futhi umnumzane Bhede phakamisa isandla sakho umnumzane lelo iqiniso akunjalo na uNkulunkulu akuphe isicelo sakho umnumzane ya
simple God dwells in simplicity.
Niyabona ukuthi kulula kanjani na uNkulunkulu ohlala ebululeni. Niyakukholwa lokho na esebenza ebululeni ukwenza izimanga zakhe. Wena ulahlekelwe umuzwa wakho wokuhogela uzange nenekazi na uthezi lapho ungibuka ngokwethembeka kakhulu ubukhulekele ukuthi ngikubize naso isicelo sakho.
UNkosikazi
womfundisi kunjani ulahlekelwe umuzwa wakho wokuhogela futhi nomthwalo omkhulu enhliziyweni yakho unamatetela amabili owakhulekelayo.
Your name is Sister Leg. I never saw her in my life.
Kunjani igama lakho ungudade wethu Legs angikaze ngimbone empilweni yami.
If thou canst believe, all things are possible. Is that right?
Uma ungakholwa zonke izinto ziyenzeka. Ngabe kunjalo na? Konke kuyenzeka uma ukholwa. Uyakholwa manje ukuthi ubukhona bakhe bulapha na. Akasiyena umafileli wemicabango izizinto zenhliziyo na. Yena uyazi.
Ask those people, check around if anybody's in doubt, ask them, I never seen.
Buza labo bantu phela kunqazonke uma noma ubani engabaza babuze angikaze ngibabone abantu empilweni yami. Yebo mnumzane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angalikhipha lelo thumba kuwe na uqalaza lapho ekuphulukiseni kwakhe. Uyakholwa ukuthi ubengaliphulukisa ithumba akusindise na. Uyakholwa na ngelininikazi lapha eduze kwakho nalo nokuvuvukala emzimbeni walo nezinto. Ucabanga ukuthi inkosi ibingakusindisa bebabili na? Niyakholwa na belungile angakwenza uma nizokukholwa. Wena othezi ungibuka lapho mnumzane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathazo yendlala yesinye na uhlezi khona lapho emuva ufakele othayo omnyama. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphulukisa inkathazo yendlala yesinye na? Yilokho nakho. Uma kunjalo phakamisa isandla sakho. Kulungile lokho, kulungile. Ehhe, niyabonga. Uyakholwa na? Usemkhunjini nangu ukhona khona lapha. Izwi lakhe lenza nje lokho elathi liyokwenza. Nithatha izimfihlo zenhliziyo futhi niyenza yaziwe uJesu Kristu nguye ezelwe namuhla naphakade. Nkosi Jesu, ngikhulekela la maduku abekwe lapha laba abagulayo nabahluphekile emva kokuba belilapha Nkosi kulo kanye iphimbo likaNkulunkulu elidalayo likhuluma ngezidalwa ezingabantu ngenkathi kukholwa kungangazela kusuka koyedwa kuye komunye kwangathi la maduku angabusiswa futhi abantu abazowabeka phezu kwabo kwangathi bangabusiswa futhi baphile. Kuthi manje babange kathi umoya wakho uselapha futhi abafundi manje abalandeli bakho manje bayabona ukuthi usesikepeni asikho isidingo sokwesaba akukho okuzolimaza noma yini ngani ulapha ungumdali makube njalo Nkosi ukuthi ukukhona kwabo ngeke kwehluleke lapho bengena kulo mugqo omkhuleko manje kwangathi bangaphulukiswa egameni likaJesu Kristu. Amen.
How can we be sure that he is? Are you sure?
We are convinced. I am very convinced that Jesus Christ is the same yesterday, forever. Are you? I am convinced that I know that I
don't
know those things. Now, well, let me tell you something. Be sure, just look at the things that you are going to do. How about those who go around the Holy Ghost meeting saying, "Praise the Lord, the Holy Ghost is with me." The Holy Ghost is with me. Uthi uhamba nami emihlanganweni nezinto na phakamisani izandla zenu bazalwane uma nina nonke nodadewethu nina uhamba nami emhlanganweni ngazonke nezinto nje eyenzekayo ngani lokhu yizinto ezincane nje lapho ngikutshela izindawo ezahlukene nokuthi kuzokwenzekani lapha futhi kube phansi lapha Msizo tangana nendoda, nizo zama ugungi kalisa guyo. Ninga kwenzi, ngoba kufanele gihambe. Mga yo yinde tizo tizo, uzo kulubiswa, nizo yichele luku. Lomfana uwe lomkwako, uzo tela indo tizo, nizo mchela indo tizo. Uzo kwenza luku, futienze luku. Gane, kutala kunjalo. Onke, kwa sasonde skati kanjalo. Muti Yesu Kristu, hayi siti alesugu mundu, gu Kristu. Mini siti alesugu mundu, kote yena ungu Kristu. Si yinu sipiwa mkoti pene minangi, kwa azu kusitaza. Ito kupela egi yazi yongu, muti ite. Tele uliye mprenye masube ndelini. Loko kupela, futi uvele atate ubumba, futi asebenze ngalo. Ya kukoda, nizo koda, shirupoti na. Kukondedi nga ya yongu kize yenu, futi ninga ngabazi, nizo bana kukupulugiswa kwenu lapo ni dhula lapa.
Now visions doesn't heal ya. Manje ibibona ikuphilisa,
ibibona ikomba kuphela izwi lakhe ukuthi liqiniso. Niyabo senivele nipulukisiwe, ibibona ifakaza kuphela ukuthi ulapha futhi useyizwi eliphilayo. Kodwa mayelana nokupulukisa, kunjalo, uyanazisa kuphela ukuthi ulapha. Usevele nipulukisile, igazi lakhe, isizathu sokuthi ulapha, yingoba ukuphilisile, isizathu sokuthi ulapha, yingoba ukusindisile. Impilo yakhe yanikwa wena, igazi lakhe lalichitheka, uthi ulapha ngesimo sikaMongwele, ukusebenza ngathi, ukufakazisa ukuthi ulapha. Kodwa ukupulukiswa kwakho, kunokukholwa kwakho. Uma ukukholwa, kunjalo. Amen. Manje bangaki kulolu hlangothi wena makhaya. Mkulego, ngagule sisikala sa zitalo ngapa na nifuna nipume zikaleni sa zitalo kululuta ngoti koti koti njeba kakata mkulege sisikala sa zitalo bapumele kululuta ngoti mesa kutigele sisikala sa zitalo lapa si chigeleza ngo koti silandele ngonge muva na lesi lapa futi si zozango ngapo ngomkulego
uwe tuchek mo ukupie na na ngabe ngabe kulungile umangi biza befundisi ukuthi bazonge sisa na
Any ministry that believes Niyabonga ba ufanele ukholwe ukuthi uma ubeke izandla zakho phezu kwalomuntu ukuthi bazosinda uhlanganisa ukukholwa kwakho kuphela nokwabo niyabona ukuthi ikhonto ukuthini na uhlanganisa ukukholwa kwakho nokwabo ngokuthintana nabo ubeka izandla zakho phezu kwabo ukuthi uma unokungabaza kunyanyana ngakho ungakwenzi
bese kuthi ke buka wonke umuntu wazemphe nomkhuleko uma unokungabaza kunyanyana ukuthi ungeke ukhulukiswe kulobo sokungangeni kuphela kuzokwenza ube mubi kakhulu Niyabo uzo yango kuba mubi kakhulu niyabo ngakho ke ungangena emgqeni omkhuleko
linda kuze kube kusasa kwenze kusasa ngesike sikhathi ngesike sikhathi lapho unokukholwa kuba kwenzi ngoba ukwalabo kuphela abanokukholwa ukuba abakholwe
manje ngifuna nina abazalana abange befundisi ukuba ninyukele lapha futhi nime kanye nami ngekathi sisakhulekela abagolayo ukuthi nine nilisemsamo ihlani khona lapha ngavambili manje ezandi ngqo phambi kwesikhala sezihlalo lapha ngoba angeke silethe lawo makesi nezihlalo ezilamasondo nezinto phezulu ngaphezulu kwalesi sikhala sezihlalo
ngizokwehlela phansi lapha ngo futhi ngibakhulekele yihlelani lapha ngo nanoma yimuphi wenu ndoda ayimuva lapho ongabefundisi abakholwayo ngenhliziyo yenu yonke futhi manje nguwe ukhotho ukufuna ngempela uyakholwa ukuthi kuzokwenzeka niyabo futhi khona ke uma ukukholwa futhi bayakukholwa Kuthi lapho nibeka izandla zenu phezu kwabo ukuthi kuzofanele kwenzeke uma nobabili nizokukholwa niyabona ukuthi iqondo ukuthini na kulungile shani umuntu khona lapha bazalwane yenzani umuntu kabili unqamule ngonga lendlela manje ngamunye wenu umfowethu okhozisayo ngifisa sengathi ubungehla ngalendlela nje kancanyana ukuze bezoba nalesi sikhala sezihlalo ukuba babuyele emuva ngaso uma nithanda ngoba abanye balaba ngapha bazobuyela emuva ngonga lesi sikhala sezihlalo ezimaphakathi nendawo uma nje nizothi ukwenza indlela yenu khona ezansi lapha bafowethu uma nithanda lokho kulungile ngicabanga ukuthi zifanele zibonge inkosi ngecembu lendoda elinjengaleli elizimisele ukugama ebusweni bakagceki noma yini enye futhi bathathe kuba kwabo futhi bathi ngiyakukholwa
amen
ngiyabonga kakhulu ngendoda yalolu hlobo ngiyajabula ukubeka amathombe ami nawabo ukubeka inhliziyo yami neyabo ukubeka imizwa yami neyabo ukubeka ukukholwa kwami nokwabo futhi ukuzungeza isinkwa sokuphila nezwi likaNkulunkulu singabafowethu ndawonye izindlalifa ezihlangene embusweni noJesu Kristu lawa yindoda angathi angakwazi ukusukuma futhi yenze izwi leso yisiphiwo nje ukukhombisa uphawu lokugcina ngosuku lokugcina yilokho kanye okumele kukwenze kodwa lawa yindoda enelungelo elifanayo ncamashilo ukubeka izandla phezu kwabagulayo njenganoma ubani omunye nina noma u-Oral Roberts noma u-Tommy Hits noma u-Tommy Osborne noma ubani omunye banegunya elifanayo ngonkulunkulu ofanayo ngoba bayizinceku zalowo nkulunkulu ofanayo manje umani nabantu ngizoba nomfoti phansi noma umunye noma umfoti mo uzoza usisize sikhuleke noma uzohlala kulungile uzokwethisa imaki kulungile manje ngizoba nomfoti phansi manje lapho sidlula lapha manje bukani makukuxazulule lokhu lokho yikho awudingi kuba umnyakazise awudingi vele uthi Nkosi uNkulunkulu ngiyakukholwa niyabo uvukile khona manje usevele uzifakazisile usevele uvusiwe phakathi kwenu ngiyamuzwa futhi ngiyazi ulapha ngoba ngibona ubufakazi bakhe indlela asebenza ngayo cabange nje umdali uqobo lwakhe ulizwe iqobo lwakhe wenziwe wacaca wafakazelwa khona lapha nathi kulobu busuku futhi umani thatha izwi lami lihamba kuso zonke sakhiwo kanjalo belingama lapha futhi lilokhu libiza kodwa ngiqakele abantu abayisishiyagalombili noma abayishumi noma mhlawumbe ngaphezulu wakhishela emqeni lokho kwanele ukukhomba ukuthi ubukhona bakhe bulapha manje mfoti prize uma uthanda ngifuna ibandla licule kancane ngempela inyanga enkulu manje iseduze uJesu nozwelo
If he died that you might be
Uma afa ukuze liphilise impela unozwelo nokugula kwenu yena iyazwelana nani ngoba niyagula futhi njengoba nidlula emqeni amadoda kaNkulunkulu izobeka izandla phezu kwenu ngizoma lapha futhi ngithathe indawo yami nalamadoda kaNkulunkulu ngibuyele emuva ngizungeze futhi manje bukani ningakukhohlwa lokhu manje cabangani kanzima manje uma udlula emqeni yeba nokukhola kwakho kuqiniswe kanjena uma ngifike kupheleni kwalowo muqa konke sekuphelile ngihlala ngokulezo zikhalazo zihlalo ngimi lapha ngiyakula ngimile lapha ngikhathazekile ngimi lapha nginokwesaba yimi lapha ngingazi ukuthi yini futhi yini ezokwenzeka nokuthi kuzokwenzekani udokotela washo lokho futhi basho lokho futhi bathi kodwa lapho ngicela lapho ngizophakamisela izandla zami emoyeni ngibonge inkosi ukuthi ngiyaphila futhi bukani nje ukuthi kwenzekani manje bengingathanda izikhathi eziningi abantu banokuzwa kakhulu lapho ubabuka abantu abagulayo ikakhulukazi bayakubuka futhi yilokho iso liyisango eliya emphefumulweni yingaleso sizathu uJesu abaholela ngaphandle kusobala angeke kube nabaningi abaphulukiswayo ngale ndlela njengoba bekungaba njalo uma kube nabo ngamunye ngesikhathi sokuphuma nokukwehliza kodwa bukani ukuthi bangaki abafuna ukukhulekelwa niyabo awukwazi ukubathatha kanjalo kodwa manje lena yindlela ukukholwa kwakho kufanele kukubambe ngayo manje ungasho ukuthi angazi ukuthi yini ngingakuchaza kanjani akukho umuntu owaziyo kodwa siyakukholwa ngoba izwi lasho njalo futhi uKristu oqinisekisiwe ulapha nathi simbizele enkundleni wenjeni ngenkathi simbiza wasikhombisa uyezo lo namuhla naphakade amen kholo kuphela kholo nje ngayo yonke inhliziyo yakho ngenkathi thina namakhanda ethu ekhotheme manje futhi umfoti prize noma abanye babo lapha bazo umfoti prize uzoqondisa imiga futhi ngamunye uyadlula futhi buyelani esihlalweni futhi njengoba sicula inyanga enkulu futhi sizokhuleka manje makuthi wonke umuntu ngaphambili ngifuna ukukhuleka esizathu masikhuleke manje ubulali uPetro ngenkathi ebizela endlini kadoka wakhuleka ekhoneni wasukuma waya ngale wabeka isandla sakhe kudoka wayesethi doka sukuma baba wasezulwini nathi sikhuleka kanjalo ulapha uzenze waziwa wena uyinkosi yethu umsindisi wethu usiphulukise izikhathi eziningi ngehora lapha lapho amakhulu abantu azobe evela kuleyo ndlu engaphansi nangokuzukugeza kuzo zonke izindawo ukuba baphulukizwe bazobe beza kulo mugqa womkhuleko. Nazi izinceku zakho sonke sikhole ukuthi uzokwenza lokho nje okwetshembisile, futhi siyahamba lapha ukubeka izandla zethu phezu kwalaba besilisa nabesifazane abafana namantombazane njengoba bedlula kulo mugqa, kwangathi ngamunye wabo angakholwa.
And we're going to sing this sweet old hymn, the great physician, and that's you, Lord. Now we're going out on the basis of
dust and faith of the Lord.
Our faith is telling us, pulsating in our own hearts, that these signs are followed of them that believe, and we are believers. We are standing among the enemy, and we're going to meet this challenge.
We're meeting it in the name of Jesus Christ.
Kulungile futhi Price, futhi manje wonke umuntu namakhanda abo ekhotheme kuleka nabanye benu nikhule enyanga enkulu, futhi umuntu omkhuleko uzobe uhamba.
Brother Price will be leading the song and directing the people as they come through. The Lord bless you now.
The great physician now is near, the same.
Umfoti Price uzobe ehola iculo futhi eqondisa abantu lapho bedlula. Inkosi libusise manje.
Jesus
wathi ngesinye isikhathi niyakwazi ngikwenzekini na, niyabo?
How many believes now?
Mangaka abakholwayo manje nezandla ziye phezu kwabo, umugqa uza wedlula lapho ukuthi lokho kwenze khona impela uJesus athi kuyokwenza na, niyakukholwa lokho na?
His word cannot fail.
Izilaka linakwehluleka ngenxa yokuthi ukushilo lokhu, ngenxa yokuthi ufakazile ukuthi uyakukholwa. Ngizokukholwa lokhu ngenhliziyo yami yonke futhi ngithi uNkulunkulu uSomandla uyakuphilisa. Yabo? Ngoba ngiyazi ukuthi ngumbhalo yiqiniso, ngikholwa ukuthi wonke umuntu odlula emqeni uzophiliswa ngokuphelele. Manje wenzani ngakho na? Ubungabazi, ubambe ngqo phambi kwakho. Upawulu wakho, uyini upawulu wakho na, moyo ngwenzeni yakho, ulimile kulowo mugqa kuzofanele kwenzeke, ayikho indlela yakho, kule ndaba ukuthi mingaki osudlule kuyo ngaphambilini, lokhu yikho, leli yihora, lesi sikhathi sekuphelile, kucazululiwe, khona nje ukuthi uke wagula, noma uke waba nakho, uke wahlupheka, kumbe noma yini, uNkulunkulu uzokunakekelela wena, uyakukholwa na, amen, ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke. Sukume ngamunye wethu siphakame kanje futhi manje njengoba umfowethu eshilo encwadi leni yakhe ngiyifundile namuhla, ukuphakamisa isandla sakho uphawu lomhlaba wonke lokuzinikela. Nginikela konke, asilicule. Nginikela, nginikela konke, konke kuwe Kristu wami, msindisi wami.
Jesus,
nginikela konke.
My will, my doubts,
kende yami, ukungabaza kwami, ukukholwa kwami, izwe yami, umzimba wami, ukukhula kwami, impilo yami, ngibikela konke.
Manje kushoni ngayo yonke inhliziyo yenu manje njengoba niphakamisa izandla zenu.
Nginikela
ukukholwa kwami Nkosi, nginikela konke kwami, ngiphulukisiwe.
I surrender all, to isn't he wonderful? Now think, we mean that.
Ngamangalizini na manje cabangani sikuqondile lokho yonke into isinikele. angise wona umcabango ngowami uqobo angeke ngizocabanga njengoba bengingacabanga nkosi ngizocabanga nje njengoba ucabanga futhi uthembisile ukuthi ngiphulukisiwe ngicabanga lokho nginikele ukucabanga kwami angeke nhlobo ngizacabanga ngokugula kwami angeke ngizacabanga ngesifo ebenginazo ngicabanga ngalutho ngaphandle kokucabanga lokho okushilo manje ngaphambi kwenu ngokumi umuntu njengoba ubunjalo emizizwini imbalo edlule ubuphule ezansi lapha kodwa kukhona umuntu ophilile omi lapho ujesu kristu biza lowo muntu ophilile ngaleya kwakho ngqo manje wena nje ngokukholwa njengoba uvala amehlo akho hamba ungene ngokulowo mzimba ophilile yabo phela-ke qhubeka uhamba zima ulokhu uhamba nje inkosi libusise.